Thank you very much, brother. Brother Tony and
ngiyabonga kakhulu mfowethu Tony nakubo bonke abangane abahambayo izihambi uyazi asizisho ukuba uxolo.
I'd like to say something that happened about 3 years ago. Maybe you don't know about this, but I'd like to get the congregation to know about it. About 3 years ago, I was in a convention in Tulsa, Oklahoma, and I was just praying and fasting, and I was just starving that some way, somehow, that I could get many, many souls. So I walked up to Brother Branham, and I said, Brother Branham, I said, will you pray that God this year will give me many, many, many souls? And he just laid his hand upon me, and he prayed. Now listen to this. 3 days later, a man walked up to me and he says, how would you like to go to Brazil? He paid my way all out to Brazil. He bought me a new gospel tent and I stayed out there for several months. And each day we had between 40 to 50 to 60 feet outside the tent. And God just give us many, many, many souls. So I just want to thank you and God bless you.
God bless you, brother. Isindiswa khona uyazi leyo yinto esemqoka futhi ngiyajabula ukuba lapha futhi sibone abangane bethu abaningi kangaka abavela ezingxenyeni ezehlukene zezwe futhi lo mfowethu lapha uyeza manje edolobheni ngiyaqonda kulokhu kusa ukuthi imishini yakhe isivele yehlesiwe lapha ukwenzela imvuselelo enkulu. Ngiyakhuleka impela mfowethu ukuthi izokunika imvuselelo enkulu nemiphefumulo eminingi lapha edolobheni futhi ngiyajabula kulokhu kusa ukubona abaningi babangane bami abangabefundisi mfowethu aklo lapho ngisanda kumqaphela nje ngenkathi ngisukuma ovele Phoenix futhi ngijabula kakhulu kukubona izansi lapha mfowethu aklo nina bazalwane basejerikho ninyukela lapha ejerusalema ukuze sivakashela sihlale sikujabulele ukuba nabo njalo Tony futhi ngakho ke ngayisusa leyo ngakhuphukela kumfowethu Williams esikhathini esingeside esedlule enhle Phoenix uyazi ngathi Tucson ngihlala lapha manje niyazi ngakho ke ngifanele ngithi ukubambelela ngale ndawo uyabo phezulu entabeni lapha futhi ngibuke ezansi Jericho futhi ngibone abazalwane bethu ngani thina ngaso sonke isikhathi nomfowethu Khalo bekhuluma ngabaningi kakhulu abeza amamayela ayikhulu besuke Phoenix ezansi lapha bangani olapha ovele Jeffersonville eIndiana na Sukumani. Na zonke ngapha lokho kucishe kube ngamamayela angamakhulu angamashumi amabili nanye okhala.
So glad to be here and enjoy.
Ngijabule kakhulu kuba lapha futhi ngijabulele lokhu kukhanya kwendodana kumangalisayo kwangaphakathi. Niyabo sikhuluma ngalokhu kuyidolobha lelanga. Lokho ingaphandle kodwa le ndodana engaphakathi yilokho engikujabulelayo. Bengilokhu ngizijabulela lezi zibosiso kuleli viki futhi ngijamela imvuselelo kamfowethu Bethany lapha ngale kwi-First Assemblies of God futhi ngiyalithakasela impela leli social esiphambano elinesibindi okushumayela kwalo okuhle kube kuningi kakhulu kimi kuleli viki ngathi umfowethu Bethany kanye nami sinezinto eziningi esifana ngazo ikakhulukazi indlela esihlukanisa ngayo izinwele zethu umfowethu Bethany.
We can always recognize one another.
Kunjalo phela ke singahlala sibonana noma ngabe sikuphi. Ngakho ke siyabonga ngaleli thuba lokuba lapha nomfowethu Tony. Angikwazi ukusho lelo gama futhi ngakho ke ngimbiza nje ngomfowethu Tony ungixolele. Babiza uPetro ngoPetro noPaulo ngoPaulo. Ngakho ke lo nguTony ngihlale ngibatshela ngokuthi vele ungibize ngomfowethu Bill. Yilokho mina ngiyalithanda lelo gama mfowethu Bill noma mfowethu noma kanjani kuzihlanganisa nawe ukuba umzalwane. Ngijabulele leso sidlo sasekuseni okukuphela kwento bekungekho diligo wenele ngiyabaleka futhi ngiboleke endodeleni yami futhi ngaphithima ngaphuma nayo futhi ngaboleka kumfowabo ube nepuleti elengeziwe futhi noma kunjalo angibanga notiligi wenele niyazi ngiyibaptist angikholele kufafazeli ngithanda ukuwabhaptiza ngempela ngithanda inqwaba utiligo inqwaba. Ngitshele izitsha sikashukela futhi akukho okuningi okusele kuso kudingeke ngiwafake ushukela kancane niyazi kumbulane zanze ningizimu ezanze ngikhole ukuthi kwakuyi Alabama ngangikanye na bantu be missionary baptist ngangisezanze lapho ngibambe imvuselelo futhi ngangikomncane uvulando omdala ovalwe ngengilazi ngaphandle futhi kwakukhona odade ekhalada omdala wathi niyazi ngangishumayele kanzima ngalobo busuku futhi angikwazanga neze ukuvuka ngakusasa ekuseni futhi wangibiza futhi ngikhumbula ngivuka isikhathi eside ngokwanele ukuze ngimuzwe ethi ye mfundisi wathi sithandwa woza sengiwaphekile ama flapjack akho kanye kakade kulokhu kusa wawapheka kane lawo ama flapjack ngiyawathanda indaba encane nje ngiyazi silapha nje enhlanganyelweni niyazi umfowethu Bosworth omdala bangaki abake mabazi udokotela Bosworth na wayengumngane wami omkhulu wakudala wathi kimi ngesinye isikhathi wathi mfowethu Branham yazi ukuthi iyini inhlanganyelo na futhi ngathi ngicabanga kanjalo dokotela wathi ngabafo ababili emkhunjini owodwa niyazi lokho kulapha nje lapho bona futhi ngakho-ke yileyo indlela lokho ngokuhlanganyela okusondelene okusondelene hhayi okuvaliwe ukuhlanganyela okusondelene omunye nomunye khumbulani ngolukwesuku ngicabanga ngama-flapjack siwabiza ama-flapjack eningizimu futhi ubhethani ngakho-ke thina ngangisohambweni oluncane lokudoba enhle enyakatho ye-New Hampshire kuyikhaya lalawo matrawuthi anamabala amakhulu netrawuthi enomsila oyisigwele futhi nganginethende elincane emhlane wami ngangipakishile emuva cishe uhambo losuku nesigamu lapho bonke abafo abahamba ngesinono babengakwazi ukufika khona ngakho-ke ngangisemuva lapho ngibamba itrawuthi yeka isikhathi enganginaso netende elincane elisanxantathu futhi kuthangi imbombo encane yamanzi kwakukhona nje inhlanzi itrawuthi enhle enkulu ilele lapho futhi ngangibamba nje ngokusheshe okukhulu nje futhi ngiyobamba eyodwa uma ngiyibulele khona-ke ngangiyoyithatha futhi ngiyidle kodwa ngokwejwayelekile ngangiyitedela uma kungayilimazanga kabi kakhulu futhi ngangihlala ngibamba usinga lwami esixhobweni somyezane wezinyamazane amadiye ngemuva kwami futhi ngacabanga ngokusuku landelayo ekuseni kakhulu ngizothatha imbazo yami futhi ngehlele lapho futhi ngigawule lowo myezane wezinyamazane amadiye ezansi ngoba ngiyobamba lowo khothumele omncane kulowo myezane wezinyamazane amadiye ngakho-ke ngavuka kusesekuseni kakhulu futhi ngacabanga awu ngingase ngibambe inhlanzi itrawuthi noma ezimbili ukwenzela isidlo sasekuseni futhi ngangingedwa futhi ngathatha imbazo yami incane endala futhi ngehla ngase ngigawula lo myezane omncane wezinyamazane amadiye futhi ngazibambele izinhlanzi ezithi azibe ezimbili ngangisendleleni ebuyayo futhi ngezomsindo kwakuyibhere elidala lensikazi indawo yayigcwele wona phezulu lapho kwakuyibhere elimnyama lalinamawundla amabili futhi lalingene etendini lami hhayi elidabulile kwakungasekho lotho lisele livele nje akukhona lokho akudlayo yilokho akubhubhisayo avele ezwe noma yini fohloza axhumela kukho niyazi nepayipi lami lesitofi elidala lashaywa futhi awu akukho ongakwenza ngaphandle kokubuyela emuva futhi lapho umama webhere omdala oyinsikazi wangibona ngikhuphuka wagijima futhi wakhala emawundlwini akhe nelinye lawo leza elinye alizanga awu ngazibuza ukuthi kungani lingazange lihambe awu nganginevolovolo elidala elilusile libekwe lapho ethendeni kodwa ibhere laliphezu kwevolovolo ngakho-ke bengingefuni ukujubula ibhere elidala empeleni futhi ngishiye izintandane ezimbili emahlathini ngakho-ke futhi ngiqinisekile uthathe ibhere elidala elinamawundlu lizokuklwebha ngempela uyazi lithi kucasuka kancane uma uzocabanga ukuthi uzowahlupha lawo mawundlu ngakho-ke lo mfo omncane wayehlezi nengane encane nje yebhere ibukeka mhlasimbe inesisindo esingamaphawundi angamashumi amabili ishumi nanhlanu amaphawundi angamashumi amabili kwakusesekuseni ayesanda kuphuma ebuthongweni basebusika isikhashanyana nje futhi umfo omncane wayengifulathele equlisile nje kanjalo awu ngacabanga yini lowo mfo omncane anentshisekelo kuye kangaka na futhi umama bhere omdala nelinye iwundla elincane laliphandle lapho futhi wayelokhu elikhalela futhi lalingemnake ngisho nakancane ngacabanga yini indaba ngalowo mfo omncane na ngaze itholela isikhathi esiqondile engangingangena kuzo uma engelandela ngakho-ke ngacabanga ngifanele ngibone ukuthi yini ehehe lowo mfo omncane ngokuvamile bayogijima ngakho-ke ngangilokhu ngizulazula ngimbheka ngaze ngafika ngasezindleleni eziseduze nendlela futhi ubungamangala ukuthi kwakwenzekani lowo mfo omncane wayethole ibhakede lami likatiliki futhi uhafu omncane webhakede eliyigalani eligcwele utiliki futhi wayekhiphe isivalo salo futhi bathanda ukunoshukela noma kanjani niyazi wayengazi ukuthi uphuzwa kanjani ngakho-ke wavele wathatha isidladla esincane sakhe waselucwilisa phakathi futhi wakhotha kanjalo niyazi ngenkathi elikhuphula futhi yena angakwazanga ngampokolezela ngathi phuma lapho futhi waphenduka akakwazanga ukuvula amehlo akhe utiliki emehlweni akhe niyazi ebuka niyazi futhi lalikhothe lelo bhakede lihlanzeke ngendlela elalingaba ngayo futhi ngamakahleka futhi noma nini bese-ke ungenayo ikhamera uyazi ukuze uthole leso jombe futhi lalilapho-ke kwase kuthi-ke ngemva kokuba seliqedile ukukhotha niyazi ibhakede liwile lilihle ngempela laqonda kumama umdala nomfo wabo omncane base bemkhotha ngakho-ke ngacabanga lokho kufana nomhlangano omuhle wephentekostali omdala lapho sifaka izandla zethu ojikeni wothu kuthi ngquku ukhuphukele ezindumelwaneni bese-ke niphuma nitshele omunye umuntu libayeke basikhothe isikhashana niyazi umhlangano nje omnandi ukuwukhotha niyazi yilokho engangicabanga ukuthi ibhere elincane lalinakho manje akukho ukulahlwa kuye inqobo nje uma ubekhotha utiliki niyazi ngakho-ke yileyo ndlela esizizwa ngayo emhlanganweni omuhle wemfeshini endala asikho isitashi akukho lutho kodwa vele uhlale bese ukhotha yilokho kuphela ebhayibhelini niyazi umalusi wezimvu wayephatha isikhwama esincane ohlangothini lwakhe futhi izikhathi eziningi phakathi lapho wayengaphatha imbijana yothu futhi lapho wayethola imvu eyayigula umalusi wezimvu wayeyangaliya bese ekhama kancane leloju edwaleni lomcako nezimvu zithanda ukuthi lokunishukela futhi niyazi ngakho-ke wayeyangaliya izimvu ziyohamba futhi ziye kokhotha kulelo dwala yayilokhu ikhotha uju kodwa lapho isakhotha uju yayithola itshe lomcaka futhi itshe lomcaka layisiza ukuthi iphulukiswe ngiphethe isikhwama esincane sigcwele uju lapha futhi ngizolu beka kulelo dwala uKristu Jesu nani zimvu qalani ukukhotha nje manje ngiqinisekile kuzo kuzokwelapha konke kuhlupheka kwethu uma nje sizokhotha edwaleni laphakade futhi ngokuqinisekile uzokunakekela konke ungumphulukisi wethu wezinhlungu zokwenyama nezokomoya ungumduzi wesigodi futhi embuzeni sithola isidambisa zinhlungu futhi isidambisa zinhlungu sixazulula zonke izinkinga sivele sikufake kubeni ndikindiki futhi yileyo ndlela umoya ongcwele oza ngayo sikubeka esimweni sokunganaki lapho unganaki ukuthi ubani ohlezi ngakuwe noma lutho ngakho uzomele udedele ingcindezi khona-ke yilokho kuphela khumbulani intombazanyana ngesinye isikhathi yagcwaliswa ngomoya ongcwele yayiyimethodist encane futhi yayinikeza ubufakazi futhi angisoze ngasikhohlwa isisho esiluhlaza kungekubi kakhulu kunalokho engikwenzayo
Well, I want to praise the Lord for this Holy Ghost.
Futhi yathi awu ngifuna ukudumisa inkosi ngalomoya ongcwele. Yathi ukube bekungcono bengizoqhuma.
I like this full gospel businessman.
Ngiyayithanda le ngungudela ye full gospel businessman nemihlangano.
And you know, I was ordained a few years ago.
Futhi niyazi ngagcotshwa eminyakeni embalwa edlule cishe eminyakeni engamashumi amathathu nanhlanu edlule ebandleni le-missionary baptist futhi lapho ngazama ukuba ngumfundisi oqotho evangelini nakukho konke lokho engangikwazi ukuthi kwakuyikho eminyaka kwase kuthi-ke emva kombono omkhulu usufikile futhi ngangingakaze ngizwe ngento enjengepentecoste ngabe zobethi kwakukhona isigejane sabagengqiki abangcwele ezansi nedolobha begxiza amathe kwiphansi yonke into awu angizange nje ngikunake lokho kodwa ngenkathi unkulunkulu engibiza ngiza phakathi kwabo futhi ngiye nje kwakubonakala sengathi lokho okwakusenhliziyweni yami ukulangazelela okuthile kufana nje nokufaka igilavu esandleni esibandayo yinto efanele nje futhi ngikujabulele impela ngenkathi ngifika phakathi kwabazalwane ngathola ukuthi phakathi kwabo kwakunjengathi thina ama-baptist babehlukanele ezinhlanganweni eziningi ezahlukene he bonke babe yizinhlobo ezahlukene futhi abanye babo babegibela ikamela elinezifumbu esisodwa futhi abanye elinezifumbu ezimbili nabanye elinezifumbu ezintathu nabanye anganazifumbu nhlobo kodwa niyazi ngacabanga ngeke ngijoyine noma yiliphi iqembu elithize ngoba ngizobandakanywa nalelo qembu elithize nje ngakho-ke ngizoma nje phakathi kwabo bese ngithi singabazalwane ngikholwa ukuthi kwakungujakobe uhamba umthombo namafilisti amxosha kuwo okungcono kunakho konke kokukhumbula kwami wawubiza ngobubi noma okuthile wabeke esemba omunye futhi wathi amafilisti amxosha kuwo ngakho-ke wawubiza ngokuthi ukuxabana wahamba omunye wathi kukhona indawo yethu sonke futhi yilokho engikukholwayo kukhona indawo yethu sonke futhi manje mina into kuphela engiyijoyinile selokhu ngibe seminyakazweni wevangeli eligcwele ngingomunye wenu futhi ngicabanga ukuthi yinto eseduze kunezo zonke ezulwini ekhona uma kukhona noma yini eseduze ngizozama ukukuthola kodwa lokho yilokho engikutholile futhi ngiyakuthanda lokhu ngizohlala nalokhu kuze kufike okuthile okungcono futhi ngibheke okuthile okungcono ukuba kuze njengoba uPetro asho ngosuku lwePentecost wathi lokhu yilokho futhi uma lokhu kungesikho lokho khona-ke ngizokugcina lokhu kuze kufike lokho ngakho-ke khona-ke ngizovele ngibambelele kulokhu ngoba lokhu kuhle kakhulu ngase-ke ngithole ukuthi le Christian businessman i-full gospel businessman yayimi ngendlela efanayo esikhaleni phakathi kwezinkulu izinhlangano ezinhle zamabandla izama ukuvala isikhala sokuthile lokho kwakungukuthi yenza inhlanganyelo ukulwela hhayi ukuza ukubhidliza noma yiphi yezinhlangano zabo noma enze zonke zibe eyodwa kodwa ukuletha inhlanganyelo nje futhi yingakho ngajoyina futhi inhlangano kuphela engingowayo yilena le-full gospel businessman ngoba ngokuzama ukwenza lokho ngicabanga ukuthi kungaba yinkonzo enkulu kuNkulunkulu nasebandleni lakhe ukuletha umuzwa phakathi kwethu ukuthi asihlukene singabazalwane futhi sonke samukele umoya ongcwele ofanayo manje uNkulunkulu kunika umoya ongcwele unika umuntu olandelayo umoya ongcwele njengesikhetshane sobranham nginabafowethu abayisishiyagalolunye futhi kukhona abakhuluphele nabafushane abade nabazacile futhi ngingumnumzane maphakathi ngakho-ke behlukene abanye banekhandi elimhloshana nabanye banekhandi elimnyama nabanye luthi hlobo futhi ngakho-ke ngisengumnumzane maphakathi ngakho-ke kodwa phakathi lapho siyize lamani sasivame ukuphuma egcekeni elingemuva futhi sile sodwa kodwa lapho sesifika egcekeni elingaphambili futhi omunye ajumele kubranham a-o kwakukubi kakhulu nje futhi ngakho-ke yileyo ndlela engicabanga ukuthi sonke sifanele sizizwe ngayo niyabo ngezinye izikhathi uNkulunkulu wenza izinto ukuthi thina kungahle kungabonakali nje kulungile emehlweni ethu kodwa nokho uma kunguNkulunkulu okwenzayo asithi nje amen kukho uNkulunkulu uyakwenza noma kanjani niyabo futhi thina sibheke ngabomvu isikhathi ukuthi bengihlezi enkonzweni kamfowethu Bethany ngesonto elidlule ebusuku eshumayela ngopawulu silo futhi le ndoda yashaya inothi lokuqala lapho elathumela umphefumulo wami ukuba ujabule kakhulu washo ukuthi ezansi ngomgwaqo nje kukhona okuthile okukhulu okulindile okuthile okukulolo hlelo lapho okuthile uNkulunkulu alungiselele ukukwenza ngiyakukholwa futhi ukuphetha le nto futhi ngithumele ibandla enkazimulweni yeka ukuthi kumangalisa kanjani manje singavilaphi kakhulu manje ukuthi sizo khumbulani uNkulunkulu akaziguquli neze izindlela zakhe yena uselokhu ngoba izwi lakhe uyizwi nezwi lakhe lingehluleke akanasiphelo ngakho-ke uma uNkulunkulu enze isinqumo kokuthile kufanele kuhlale ngaloo ndlela akakwazi ukubuyela emuva futhi athi ngenze iphutha niyabo ngingakwenza lokho wena ungakwenza kodwa uNkulunkulu angeke ngoba akanasiphelo niyabo isinqumo sakhe sokuqala siphakade lapho uNkulunkulu enikeza umuntu okwenziwa inqaba okungcono kunako nakho konke ayengaba nakho ngeyakhe ukumbophela ngaphakathi ukumvalela ngaphakathi uNkulunkulu wanika umuntu izwi lakhe ensimini eseyideni izwi lakhe futhi uEva wenza lobo budedengi okokugcina okukhulu okunye kwezinto ezingubudedengi obukhulu ake wazenza noma ayengake ukuba uzenzile ngokuzindla ngezwi likaNkulunkulu asizindli siyalikholwa nje manje uNkulunkulu akangaze abele noma yini enye ngaphandle kokukholwa izwi lakhe kunjalo izwi lakhe sifanele sihlale emva kwalo manje ukwehla kuncane nje lapha niyazi ngelinye ilanga iBhayibheli lalibikezele ngomprofethi omkhulu ozayo owayezogokela ndawonye u-Israyeli futhi ngenkathi efika niyazi wedlula ngqo kubantu futhi abakwazanga na kwase kuthi-ke ngolunye usuku uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe wathi indodana yomuntu ikhuphukele eJerusalema kanjalo njalo bathi kungani ababhali kunalokho ababhali bemibhalo kungani ababhali bathi u-Eliya sewumelwe ukufika kuqala futhi abuyisele zonke izinto na wathi ngithi kini ngempela u-Eliyase uzofika kuqala kodwa ngithi kini u-Eliyase usefikile kakade futhi anikwazanga yabo wedlula ngqo abakwazanga kanjalo nendodana yomuntu baqonde ukuthi wayekhuluma ngojohane umbhaphathizi manje niyabo wayewuhlanya nje ezansi emfuleni ndawondawo indoda yasendle izama ukuminzisa abantu emanzini okunye nokunye umlayezo oxakile ngempela kodwa lowo kwakungumanduleli kaNkulunkulu futhi wadlula futhi abazange ngisho bazi uJesu wafika ngicabanga ukuthi ingxenye eyodwa kokuthathu kwamaJuda ayizange izwe ngoJohane ngiqakele ngenkathi uJesu emhlabeni hhayi amaJuda amaningi kakhulu nengxenye eyodwa yekhulu yesibalo zabantu bomhlaba yake yazi ukuthi wayelapha wafika futhi wahamba ibandla ninabantu bekatelika nani njengoba nizama ukuthatha uPetro kongcwele noma ubani owayazi uPetro kongcwele wayecishe abe yikatelika kakhulu iRoma likatelika njengoba nginjalo ngakho ke kodwa buka John of Arc leyo ntombazanyana engcwele eyabona imibono nokungena kunye yini nayenza na namshisele sigcotsheni ngokuba umthakathi wayeseyambile ngaphambi kokuba nimazi ukuthi wayengongcwele niyabo leyazi ukuthini bekungeke kube kubi kakhulu lokho na futhi uJesu wathi njengoba kwenzeke ezinsukwini zikaNowa kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu lapho kwasindiswa khona imiphefumulo eyisishiyagalombili ngamanzi ukuba-ke namuhla uhlwitho belungafika na futhi wathatha ababili eTucson noyedwa ePhoenix nasemhlabeni wonke njengoba luyoba njalo uhlwitho lwasemhlabeni jikelele nalabo bavuka kwabafileyo bayohamba bayomhlangabeza emoyeni futhi bahambe ngokuyimfihlo into engaqondakali bese kuthi-ke ngolunye lwalezi zinsuku ukwahlulelwa kuqathakela phezu komhlaba wena uthi awu bekungafanele yini kube nohlwitho kuqala na seluvele lufikile futhi kanilwazanga cabanga ukuthi bangaka abantu abazonyamalala emhlabeni namuhla futhi ngeke kube khona ngisho nezwi ngeke nazi lutho ngakho kuzoba nabantu abangamakhulu amahlanu emhlabeni namuhla abazolahleka futhi ngeke wazi lutho ngakho siphile esikhathini esinzima kakhulu masilungise izibani zethu ngisho ukuthi kuzoba ngaleyo ndlela ngithi ukuba-ke bekunjalo na khona-ke ukwahlulela kuyagadla nohlwitho walusekho niyabo usevele ufikile futhi beningakwazi ngakho-ke lapho sibuthana kule mihlangano asibuthane thina ngenjongo eyodwa lokho ngokukhonza uNkulunkulu masibeke izimpilo zethu emsebenzini kuthi siza ngani ukulingisa okuthile na kungani sizokwamukela okubambele lapho izibhakabhaka zonke zigcwele okwangempela amandla ePentecoste kanye nezibuziso na kungani sifanele samukele okubambele na angeke uqede nya izibusiso zikaNkulunkulu cela ngobuningi ubungacabanga inhlazi encane ecishe ingxenye ye-intshi ubude phandle lapho maphakathi nolwandlekazi ithi kungcono ngiphuzele amanzi ngokuwonga angahla ngiphelele na manje lokhu kuzokala kuwubuwula awu kuwubuwula ngaphezu kwalokho ucabanga ukuthi ungaqeda nya ubuhle bukaNkulunkulu mina ngibuke esikhashaneni nesedlule nodumo ukubona leyo ndoda esigulile ubaba nomama kaCarl Williams okokuqala ukuba ngibe nenhlanhla yokubabona njengoba ngazi ngakho ngisukuma futhi cabanga ngihlalele seminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala into ethile njalo nokuthi uNkulunkulu ubagcine kanjani labo bashadikazi abadala bangase babukeke njengomfo wabo kakhani hhayi uyise futhi uTony wathi umama wakhe wehla emotweni phandle lapho futhi wagaxaza isicapha futhi wahamba njengesosheli encane kuwela kukho hehe niyabo yeka indlela uNkulunkulu abe muhle ngayo kithi manje uma ungelona ilunga lale full gospel businessman nina madoda njenge-baptist ngikhuluma kini ma-baptist njenge-methodist ngiyi-methodist futhi ngesinye isikhathi ngangishumayela ezansi e-Arkansas futhi ngangingakukade kunekhehla elihamba ngezinduku zokuqhugela futhi lalikade liphulukisiwe lathengisa amapensela phandle esitaladini futhi lalimile ngalobo busuku futhi lalithatha nje wonke umhlangano kwakungaba ngiqagele abantu abayizinkulungwane ezinhlanu noma eziyisithupha babuthane lapho e-Robinson Memorial Auditorium futhi lona e-Little Rock futhi lathi makabonge uNkulunkulu ngokungiphulukisa ubungeke neze ushumayela futhi lasukuma ngqo lathi yey futhi Branham ngifuna ukusho okuthile kuwe manje lalinedili letyubhili elingelalo ngakho-ke lona lalinesikhathi salo esihle lalikade liphulukisiwe futhi lokho kwakusho konke kulo futhi ngakho-ke lathi uyazi kwenzeka ukuthi laliyinazareni futhi lathi uyazi ngikuzwile ukukhuluma futhi bengiqinisekile ukuthi buyinazareni lathi lase lithi nami futhi lathi ngase ngizwe omunye ethi wawuyibhaptist lathi futhi iningi labantu bakini lapha yipentekostali ngikuqondi lokho ngathi o lokho kulula kakhulu ngathi ngiyipentekostali nazarini baptist yilokho kuphela kunjalo singamakristu azelwe ngomoya wakhe agezwa egazini lakhe ebheke ukufika kwenkosi yethu inkosi libusise uma unkosi umabhizinisi noma ubunye ake ngisho okuthile kuwe ngena uhlanganyele ungahlanganyeli nesikhejane samadoda kuphela ungaxhawule izandla zawo kodwa thola lokho abanakho umoya ongcwele lokho kuletha inhlanganyelo yangempela uyazi awukwazi ukukhiqiza lutho awucelwa ukuthi ukhiqize noma yini ibandla alicelwa ukuthi liveze noma likhiqize izithelo ufanele uthele isithelo niyabo ubungeke uthi emvini khiqize uvolo niyekele nje abe yimvu futhi uzothela uvolo yilokho-ke inkathazo yakho eyikho sizama ukukhiqiza okuthile ungakukhiqizi yiba vele lungisa nje ingaphakathi ungacabanga inyona emnyama ihlezi phezulu lapho futhi efaka izimpaphe zepikoko emaphikweni ayo futhi uthi uyabona ukuthi ngiyipikoko uzama ukufaka okuthile okungakaze kukhule kusuka ngaphakathi kuphumele ngaphandle futhi sithela kuningi kakhulu kwalokho phakathi kwamaqembu ethu ephentekostali asibe ngawangempela oqobo amaphentekoste azalwe ngokusha ngizothi manje iyona nto kuphela engake ngayithola kulolu hlangothi lwezulu lokho kunginika isiqiniseko sokuthi izono zami azisekho futhi ngizelwe ngomoya kankulunkulu bese kuthi-ke nento ethize ihange kuwe elibambile awu bengingahlosile ukuthatha isikhathi senu esiningi kangaka ngiyazi ukuthi nifanele nihambe futhi ngithe ukuba ngomunye walaba lapha abafo abawayindwe kade kungithatha cishe ihora kuqalisa bese-ke ngishumayela cishe amahora amabili bese kungithatha cishe amahora amathathu ukuthi ngime futhi ngakho-ke angizukugxila kakhulu kulokhu kusa nokho ngakho-ke siyakuthakasela kuzo kwenu futhi ngihlala lapha eTucson manje lapha ejerusalema elihle elidala futhi ngizoba phansi isikhathi noma ezimbili futhi Tony uma inkosi ithanda ukusiza nxa zonke futhi ngithamele zonke izimvuselelo zenu nonke ngini bazalwane abangabefundisi angikaze ngize lapha ukuzokwakha ibandla ngize lapha ukuzosiza osekuvele kwakhiwe ukufaka ukudenza kwami kukho konke engingakwenza ukunisiza bazalwane ukuzuza imiphumela lapha eTucson singawuqali nezo mhlangano ndawo noma hhayi ngaphandle uma kungumhlangano wokubambisana noma ukuthile besingakuthola ndonye ngikaze ngize ukuzoqala ibandla cha uMnumzane sinenqaba yawo esikudingayo ukuwagcwalisa phama ngamaKristu azelwe ngokusha yebo uMnumzane ngikakho ke ngilapha ukubeka amahlombe ami esendweni futhi ngisize ngayo yonke indlela engingakwazi nakuyo yonke indawo engingakwazi nayo yonke iminyango evuliweyo ukufakaza ngomuso sendisayo wenkosi yethu Jesu Kristu lokugcwaliswa komoya wakhe ongigcine yonke leminyaka manje ezikhathi eziningi ngibone uthoni esikhashaneni esedlule wathi ngifanele ngikubhale phansi futhi ubhanene bengifune ukukusho nami ngokunjalo uyazi uma usuthi ukuba mdala awucabangi njengoba ubujwayele ukwenza omunye wathi ngolunye usuku wathi futhi ubhanene uneminyaka emingaki na
no I said past 25
ngathi ngidlule amashumi amabili nanhlanu kangakanani na ngathi ngiyadlule kwesibili Ngakho ke angiseyona inganyana yingalo sisizathu sihlukanise izinwele zethu maphakathi mfowethu kunjalo kunjalo wonke umuntu uyayithanda inkosi na oh kuyamangalisa manje asibeke eceleni zonke izisindo ezincane kanye nayo yonke iminako emincane manje Futhi ngiyazibuza uma bekungeke kuphazamise kakhulu kakhulu manje njengoba kade sihlezi sikhathi eside uma nje besingama umzuzu nje ngomkhuleko Futhi manje nisamile ngizofunda isahluko noma ivesi eBhayibhelini ngikathi nisalalelisisa uma nithanda ngizofunda incwadi yesambulo sika Jesu Kristu ngiqala ngevesi leshumi nane lesahluko sesithathu
And unto the angel of the church of Laodicea.
Naguyo ingelosi ebandla lase Laodicea loba ukuthi nakho akushoyo uAmen ufakazi othembekileyo noqinisile isiqalo sokudaliweyo kuNkulunkulu. Ngiyayazi imisebenzi yakho kawubandi kawushisi sengathi ukuthi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho ke ngoba usivivi awubandi ungashisi ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami.
I am rich.
Ngoba uthi ngicibile ukwanda kwezimpahla awusweli lutho kanti kawazi ukuthi ungolosizi owokuhawukelwa ompofu ophuphuthekile nohambaze.
I counsel of thee to buy of me gold tried in fire.
Ngiyakweluleka ngokuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngo umlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakali ihlazo lobuze bakho. Futhi uthole nomuthi wokugcoba amehlo akho ukuze ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola ngibalaye ngakho ke shisekela uphenduke. Beka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha uma umuntu ezwe izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye naye adle nami. Unqobayo ngiyamnika ukuhlala mnika ukuba ahlale nami sihlaleni sami sobukhosi njengalokhu nami nginqoba ngase ngihlala nobaba esihlaleni sakhe sobukhosi Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni Amakhanda ethu ekotheme nezinhliziyo zethu asikhuleke
Lord Jesus We thank thee this morning.
Nkosi Jesu siyakubonga namhlanje ngoseni ngonkulunkulu wethu onomusa nohloniphekile owabuyisa futhi inkosi Jesu kwabafileyo futhi usemthule ngithi kulokhu kuza. Ngesimo sikamoya ongcwele oqomisa izinhliziyo zethu njengokungathi sihamba naye eduze ukuthi njengoba sibona usuku silusendele kupheleni usuku lesikhathi seluyashabalala ngokushesha manje lungene ephakadeni. Sisendela ugwini siyawezwa amagagasi amakhulu. Oh Nkulunkulu, leli yihora eliyingozi njengoba sifunda lapha lonyaka webandla wokugcina. Laodicea lapho esisendela khona ogwini
and the riches and things of this world has blinded the eyes of the people
nezincebo nezinto zalomhlaba kuphuphuthekise amehlo abantu siyakhuleka nkulunkulu ukuthi ihange lethu lizobamba idwana leminyaka futhi lilindele ukusa siphe khona nkosi
bless this move of god called the full gospel.
Busisa lomnyakazo kaNkulunkulu obizwa ngomkhandlo we full gospel businessman. Sikulekela ukuthi uzobusisa lomkhandlo othize lapha eTucson. Kwangathi ngakhula kuze kube yilapho le Ramada izodingeka yehlise lezi zindonga futhi yenabise ethendelayo ukubamba amaKristu azelwe ngokusha azongena siphe khona.
Bless the brother that's coming with the
revival. Busisa mfowethu oza nemvuselelo ngetende edolobheni. Kwangathi kungaba yithuluzelo kusiza ekungeniseni imiphefumulo kulamabandla nasembusweni kaNkulunkulu. Busisa mfowethu uBethany enhla kwiFirst Assembly njengoba eqhubeka nomsebenzi wakhe omkhulu enhla lapho wombuso kaNkulunkulu Nkosi. Sikhulekela kanjani ukuthi uzoqhubeka naye kanye namabandla ezweni lonke.
Now as we wait upon thee, may the Holy Spirit give us the interpretation.
Manje njengoba sikulindele kwangathi umoya ongcwele ungasinike incazelo futhi ulethe ingcikithi yendikimba ekukhanyeni ngokuba sikucela egameni lika Jesu. Amen. Ningahlala phansi.
Did you ever stop to think just a moment?
Wabe wema wacabanga umzuzwane nje ukuthi lesi kungaba isikhathi sethu sokugcina ukuthi sike sihlangane ndawonye na? Niyazi ukuthi kungahle kube nabanye bethu lapha uma sibuya futhi ngosuku lomhlangano olandelayo sizoba abanye bethu silahlekile na? Asazi ukuthi kuzokwenzekani bese kuthi ke lesi kungaba isikhathi sethu sokugcina ukuba sihlale eqenjini elinjengaleli futhi sihlanganyele futhi sidle ndawonye kulomhlaba. Kodwa khumbula siyeza isikhathi lapho sizophinde sihlangane khona hayi ekudlini kwasekuseni kodwa esidlweni zakusidlwa lapho idili elikhulu likaNkulunkulu nomshado wewundlu lwezihlalo ezinkulu zelulelwe kusukela ezibhakabhakeni kuya ezibhakabhakeni nabahlengiweyo beminyaka yonke behlezi etafuleni kusukela komunye kuye komunye. Leso kuzobe isikhathi esikhazimulayo. Ngibheke lokho manje ngifuna ukuthatha indikimba kulokhu kusa ukukhuluma nani imizuzu embalwa nje manje ngeke ngisanibamba ngaphezu kwalokho engingakwazi ukukwenza. Ngifuna ukukhuluma
scriptures and notes wrote here that
Elijah nemibhalo embalwa namanoti abhalwe lapha engithanda ukukhuluma ngawo imizwe zembalwa ngendaba ethi umnyango emnyango.
Now this is a very unusual setting that we see.
Manje lokho ngokuhleleka okungavamile kakhulu esikubonayo kulokho kuza ekufundeni kwethu umbhalo akuvamile ngezindlela eziningi ngoba ngomunye wemibhalo edabukisa kakhulu ekhona eBhayibhelini.
Is this scripture here? For it's speaking of this age that we're living in.
Yilombhalo lapha ngokuba ukhuluma ngalonyaka esiphila kuwo, ukhuluma lapho kulonyaka uJesu Kristu ukhishwe ebandleni lakhe uqobo.
And standing knocking at the door trying to get back in. And righteousness
futhi emi engongothe eminyango ezama ukubuyela phakathi nokuba nengcebo nezinjabulo zezwe kumqoshile ebandleni kuze kuthi nje ibandla liba sivivi. Kuyisithombe sidabukisa kakhulu sawo wonke amanye amabandla eminyakeni yebandla. Ngisanda kuqeda kudlula kuwo ebandleni lami futhi ngibuyele emuva manje ngiqala ngeleshumi nesikhombisa ukuthatha izimpawu eziyisikhombisa. Futhi manje kulokho sithela ukuthi wonke amanye amabandla eminyakeni yebandla ayemukelile kodwa unyaka wokugcina webandla iLaodikeya uKristu wayekade esusiwe kubantu futhi babemkhiphile ebandleni. Futhi wayezama ukubuyela emuva emva kokukhishwa engongothe emnyango baba yimpumputhe. Ukungavamile kakhulu kodwa niyazi ngezinye izikhathi izinto ezingavamile uNkulunkulu abonakala kuzo. UNkulunkulu ubonakala ngokungavamile ngoba uNkulunkulu akavamile, wenza izinto ezingavamile vela ngezikhathi ezingavamile. Futhi ubonakala ezikhathini ezingavamile lapho izikhathi ubungekho ucabange ukuthi ubungakwazi uyoba lapho nokho ulapho okungavamile ngempela. Usebenza ngezindlela ezingaqondakaliyo iBhayibheli lathi ukwenza izimanga zakhe ngakho ke lokho kumenza ongavamile. Futhi yileyo indlela singena enkambweni evamile yezinto futhi siyamgeja uNkulunkulu kuyinto engavamile elethe uNkulunkulu izikhathi eziningi izinto ezingavamile ukuthile siboshelwa kakhulu esivumweni kolo esithize noma ukuthile esizama ukukhonza bese kuthi-ke uma yonke into engafiki njengendlela esicabanga ukuthi kufanele khona-ke siyalisusa akusikho kukaNkulunkulu senza iphutha elikhulukazi uNkulunkulu uyazibonakalisa bese-ke ezifihla entweni efanayo azibonakalisa kuyo niyabo uzozibonakalisa kokuthile bese ehoxa futhi azifihle njengembewu uzibonakalisa ngembali enhle khona-ke uyayiyeka ibole kodwa uyazifihla ukuze aphume futhi uNkulunkulu ukwenza ngaleyo ndlela akavamile kakhulu izikhathi ezingavamile izindlela ezingavamile futhi ngezinye izikhathi izinto ezincane siyehluleka kuthola uNkulunkulu izikhathi eziningi ngoba kungukuthi siyacabanga kuncane kakhulu bengicabanga ngalokho emizuzwini embalwa edlule lapho besikhuluma ngobuncane bomkhandlu noma ukuthi sinesixuku esincane kangakanani manje kube yinhlanhla yami ukukhuluma nezixuku ezinkulu eBombay yendiya nganginezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu umhlangano wodwa e-Afrika iNingizimu Afrika cishe mhlawumbe izinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu emhlanganweni owodwa kodwa lapho engijole khona kumnandi kunakho konke nokubuseseka kwakho konke kwakungenkathi sasinemihlangano emincane yemikhuleko yasezintwaneni uNkulunkulu usendaweni engavamile nasezintweni ezingavamile kuyangikhumbuza kungukuthi lo waseCanada lapha ubekhuluma emizuzwaneni embalwa edlule ngabangane bami abahle abavela eCanada esikhathini esithile sedlule inkosi uGeorge engaba nenhlanhla yokumkhulekela njengoba nazi wayenezifo zokuqina kwemisipha eziningi-ningi uNkosi yambusisa futhi wafika eCanada ngenkathi esahlushwa yilesi sifo sokuqina kwemisipha futhi wayeyindoda eyiqhawe futhi zonke izikolo zavela ngenkathi ehla edlula eVancouver ukuze ukuthi baphume futhi bathathe okwazo babanike elincane ifulege laseBrithani futhi baphephezelise ukuhlonipha inkosi umqhele njengoba edlulile
A good friend of mine, Brother Ern Baxter.
Futhi umngane wami omuhle umfowethu Ern Baxter njengoba sasikulalele kusakazeni njengoba kuphumile yena nendlovukazi yakhe ethandekayo ehlezi lapho.
And we were sitting in the room.
Futhi sasihleze kamelweni futhi angisoze ngakukhohlwa uN wanqotshwa kakhulu ngakokuthi wagcuma esihlalweni futhi wangigaxa waqala ukukhala izinkembezi futhi ngathi imayelana nani injabulo mfowethu Baxter na?
Brother Branham?
Wathi mfowethu Branham leyo inkosi yami. Ngacabanga uma kwakungenza umuntu waseCanada azizwe ngalo ndlela ukwazi ukuthi inkosi yakhe yayidlula bekufanele kwenzeni ebandleni elizelwe ngokusha lapho uJesu eqala ukudlula na. Lapho nokho ngezifo zokuqina kwemisipha eziningi-ningi ehlezi enqoleni yakhe, imoto yakhe futhi waqala waqonda nakuba washo ukuthi wayehlutshwa izilonda zasemathunjini ezinyantisayo futhi iqolo lakhe limhlupha kabi kakhulu nothisha bakhipha bonke abafu abancane ukuba bahambe bephephezelisa la mafulege futhi ngemva kohide lwezimoto seluphelile ngani abantwana babefanele babuyele esikoleni futhi lapho bebuyela esikoleni esithize babuya bonke ngaphandle kwentombazanyana eyodwa futhi uthisha wethuka lapho ebiza uhlo futhi intombazanyana yayingekho lapho ngakho-ke wathi kumele ngihambe ngiyoyithola futhi wathatha abantwana futhi basho bahamba esitaladini bezingela lo mntwana omncane uthize futhi emva kwesikhashana uthisha ngokwakhe wamthola umfo omncane emeduze kwesigxobo secingo ekhala njengenhl izo yakhe encane ebuhlungu wathi sakhala izinyembezi notisha wathi yini inkinga sithando na wathi awukwazanga kuphephezelisa ifulege lakho enkosini na wathi yebo ngiliphephezelisile ifulege lami enkosini wathi ukwazile ukubona inkosi na yebo ngayibona inkosi hawu wathi khona-ke ukhalela ini na wathi uyazi ngimncane kakhulu ngayibona inkosi kodwa ayizange ingibone manje lokho kungase kube njalo ngenkosi uGeorge nanoma eyiphi enye inkosi kodwa kunjalo ngenkosi uJesu ubona indaba ukuthi ukunike ibandla elincane kangakanani uliluse ukuthi umsebenzi ubonakala umncane kangakanani ukukhuluma nje nomthengisi wobisi noma umthengisi wamaphepha andaba uzokunakekela ngeke wenzele lutho uJesu ngaphandle uma ekwazi ufanele ukhumbule wazi konke okuncane okwenzayo futhi uzokunika lonke udumo ngokuba yilokho oye wachazelwa kabanzi ukuthi ukwenze ngona indaba yokuthi kuncane kangakanani kwenze noma kanjani uma ufuna ukuphephezelisa ifulege lakho elincane liphephezelise ukuleyo nto engavamile angahle azuze umphefumulo ngikholwa ukuthi kwakungu-Dwight Moody noma nginephutha na ngenzeka ukuthi bekungezuye utate osekhulile wayenomthwalo enhliziyweni yakhe ukuthi wayefuna ukuzuza umphefumulo kuKristu futhi wayengowesifazane owashayo sekuyiminyaka eyikhulu namashumi amahlanu edlule ngiqagele futhi wagcina imali yakhe waze wakwazi ukulondoloza amadola amathathu futhi waqashisa isitebele esidala sokuqashisa amahashi ngedola ngeviki futhi wehlela lapho wazihlanzela futhi wathatha ibhentshi lakhe lokuwashela futhi wenze ialtare futhi wabeka ipulpiti phezulu futhi amagwebu asekhona ebhentshini lidala lokwashela futhi wathi lezincwajana waseqala ukuzidlulisa lezo kwakuyizinsuku zasekuqaleni lapha eMelika futhi wonke umuntu wayeyibuka ayilahle phansi kwenzeka ukuthi uyi-Methodist futhi ngakho-ke babewaphonsa phansi nama-Methodist ngaleyo nkathi ayenjengamaphentekostali kade enjalo isigejane sezinhlanya babelala ezindlini zesikole futhi bawe ngaphansi kwamandla kankulunkulu futhi bathela amanzi ebusweni babo futhi ungangitsheli bengikhona ngo emihlanganweni nebo futhi uma nje bengabayeka esikhundleni sokubabuyisela emuva bavele babayeke baqhubeke bebengaba amaphentekostali uyabo kodwa manje-ke lesi salukazi zimpofu sidlulisa lezi zincwajana futhi qabo wonke umuntu wayeziphonsa esitaladini futhi kwakukhona wayemile khala ngoba bamala ngenkathi ezameka nzima kangaka kuletha umfundisi edolobheni ukuba abe nemvuselelo nomfundisi wayezovela ngalobu busuku wayehamba futhi kwakukhona umfana omncinyana kanye nobabayi wakhe ezaseningizimu sikubiza ngamaqhude niyazi egqoke ama-suspender izinwele ezimadlikidliki zilenga entanyeni yakhe wakubhuka wathi yeni nikazi yini oyinikezelayo na futhi wathi incwajana sithandwa washo awu wathi angikwazi ukufunda uthi ithini na futhi wathi awu sizoba nomhlangano ezansi sitebeleni sidala sokuqashisa ngamahashi kulobu busuku wathi ngiyabonga ngingathela yodwa na washo yebo futhi wayifaka ephakethini lakhe lapho umhlangano sube khona ngalobo busuku niyazi ukuthi ubani owayelapho na umelusi wenu omdala othembekile enenekazi yilowo kuphela owayesemhlanganweni isosha elidala eliyiqawe noma ngabe kwakukhona oyedwa noma inkulungwane lathatha indikimba yalo lama lapho futhi lashumayela enenekazini ethembeke nje njengoba ebengenza ukuba ubeshumayele ezinkulungwaneni eziyishumi owageyazela emnyango ngasekuqaleni kwentshumayelo kodwa lo mfana omdala onezinwele ezimadlifidlifi ngalobu busuku wazithola ese-altare uma ngingapho sisi lowo kwakungu-Dwight Moody omncane owathumela imiphefumulo eyingxenye ngesigidi kuKristu nebo woye mingaki imihlangano emikhulu nezinto eziqhakazile eyayiqhubeka nebo unkulunkulu usezintweni ezingavamile unkulunkulu ubonakala ngokungavamile ufuna ukukhumbula lokho manje ngicabange ngomdwebi owadweba lethi sithombe sikajesu engongotha emnyango ungumdwebi othi ongumgregi ngikwazi nje ukucabanga ngegama lendoda manje kodwa yayichithe impilo yayo yonke edweba lesi sithombe futhi niyabo ngaphambi kokuba silengiswe ehholo lodumo sifanele sidlule ehholo labagxeki kuqala noma yisiphi isithombe sikhulu sifanele senze lokho sifanele sibhekane nabagxeki Oh ngifisa sengathi ngabe bengino ukuthile okudingekayo kuphonsa lokho phambi kwalezi zithameli kulokukuza niyaqonda bantu bephentekostali njengoba siphola ukuthi uNkulunkulu usidlulise ehholo labagxeki namhlanje na ibandla lizofanele lidlule ehholo labagxeki ngaphambi kokuba lingene ehholo lodumo njengomlobokazi Ngela ningakwazi ukukumela na ingabe selikulungele ukuza nomphalo futhi nime ngobuqhawe bufakazini benu othandweni lukaKristu na ngabe nibuyele muva nipuma nezwe na njengoba iBhayibheli lathi uThema ungishiyile ethanda izwe lamanje kulapho ibandla limi khona namhlanje liqalwa esikalini ingaleso sizathu liba yiLaodikeya lethi sithombe njengoba umdwebi asidweba ngenkathi siye ehole labagxeki abatholanga lutho olungalungile futhi ekugcineni kwakhamukamgxeko omkhulu futhi wathi kunento eyodwa engalungile ngesithombe sakho. Wathi kuyiqiniso uJesu ephethe isibane esandleni sakhe eze ebusuku ebumnyameni besono isithombe sihle leso ukuziveza kwakhe enokulindela umuntu othile ukuba eze eminyango lapho engqongqotha. Wathi kuhle kakhulu lokho nokubukeka ebusweni bakhe njengoba elangazelele ukuzwa ngaphakathi kodwa mnumzane akukho sibambo eminyango. Uma ifikile uJesu ubengangena kanjani ngoba akukho sibambo eminyango na. Oh, kusho umdwebi, ngisidwebe kanje ngoba isibambo singaphakathi. UJesu angeke angene ngentando yakhe nje, kufanele kube yintando yakho ukumngenisa. Beka ngime eminyango ngingqongqotha uma noma yimuphi umuntu ezoza iphimbo lami futhi angene ngingenise ngizongena ngidle naye naye adle nami. Lezi isithombe esisibukayo manje indoda ingqongqozela ini eminyango na? Yini eyenza indoda ingqongqoze eminyango na? Izama ukuthola ukungena, izama ukungena lapho mhlawumbe kukhona ukuthile afuna ukukhuluma nawe ngakho. Noma mhlawumbe ufuna ukukhuluma nawe mayelana nebhizinisi elithile noma ukuthile noma mhlawumbe ufuna ukukunika ukuthile kunesizathu esithile noma ubengeke angqongqoze eminyango. Niyabo thina kuphela ukuziphatha okuhloniphekile komuntu bekuyoba ukuvula umnyango kuphela futhi abone ukuthi umuntu ufunani. Yilokho kuphela nje into yomuntu ukuba ayenze, vula umnyango, buza indoda ungubani ufunani. Ufuna mhlawumbe ufuna ukuvakasha nawe ukuhlala phansi nje athi ngumngane wakho ngingathanda ukukhuluma nawe isikhashana nje kulokhu kuza bese uhlala phansi uma ingumngane ukhulume naye. Uma ngumuntu othile ofuna ukuthile kuwe ningaxoxa ngakho niyabo. Abantu abaningi abakhulu bangongozile iminyango ezansi empilweni yonke. Manje inqaba yakho kuyancika ngemva kokuba usuye eminyango ukuthi ubani ongongothayo. Ufanele wazi ukuthi ubani lona ongongothayo kodwa ufanele ukungenani uye eminyango. Yileyo kuphela into ehloniphekile ukuba uyenze ngokuthola ukuthi ubani okhona eminyango. Hamba lapho uma kukhona ongongothayo uthi ubani vula umnyango ungubani. Ufisani? Oh, abaningi abaningi kungase kube umuntu othile omkhulu. Kuba ke ngumuntu omkhulu na. Bekungaba udumo olukhulu kuwe uma uvulele othile umnyango obengumuntu omkhulu. Ngicabanga ukuthi bekuyokwenzekani eminyakeni embalwa edlule ngenkathi uAdolf Hitler wayengofuhrer waseJalimani na. Ngicabangani ngomfo omncane ohlalala ezansi emhumeni noma ezansi nesitalati endawana thize. Uma ezwe kungongqotha eminyango ngokunye ukuza niyazi futhi waye nyango futhi leli sosha elihamba ngezinyawo elincane laseJalimane limi lapho futhi nakho kumu Adolf Hitler emi eminyango na. Ngani wayeyindoda enkulu kunabo bonke eJalimane ngezinye isikhathi niyabo impela ngani wayeyindoda enkulu. Niyazi ukuthi leli sosha lihamba ngezinyawo elincane laliyokwenze njani na? Ibingahle iquleke cishe impela, ibingahle imile ekunakeni yaphonsa indishini yayo yaseJalimane yathi Führer omkhulu waseJalimane ngene ekhaya lami elijobekile. Noma yini lapho ifisayo noma yini inceku yakho engayenza yazise nje ngizokwenza ngenjabulo. Oh, yeke udumo. Niyazi ukuthini wonke amaphephandaba eJalimane ayengabe equkethe leyo ndatshana ka-Adolf Hitler omkhulu ehlele endlini yesosha elivamile futhi wangongotha eminyango futhi wacela ukuthile. Ukuthi uHitler ubengacela ukuthile esosheni elihamba ngezinyawo ubengafika ekhaya lalo futhi ahloniphe ekhaya lalo. Awu, bekungaba yinto enkulu kanjani lokho yini futhi uma ubuse Italy nasezinsukwini zika Mussolini futhi Mussolini wayengundlovu kayiphikisa wase Roma wase Italy. Kuthi kuba ke omunye umuntu ompofu ezansi sitalekini ubengeza umuntu engongothe emnyango ngokunye ukusa na kuthi nako kwakumumuze lini emnyango ohe uzinhliziyo zabo ngabe zathithimela awundovu kayiphikisa omkhulu nomzane ohlonishwayo omkhulu ngena ekhaya lami uthithimele futhi uqaqazela yini ebengingayenza na ngabe kukhona noma yini lapha obungayifisa na ngabe kukhona yini yokuthile inciku yakho engakwenzela khona na o bekungaba udimo olukhulu noma yimuphi umRoma ukuba abe nomuzwe lini endlini yakhe noma ukuba ke indlovukazi yasengilandini namuhla ibingeza lapha eJackson futhi yehlela phandle lapha esikhumulweni sezindiza futhi bezoza kwelinye lamakhaya ethu lapha na omunye wethu singabantu nje abavamile futhi uma indlovukazi yasengilandini ingavela ingilandi yonke indlela ngaphesheya kolwandle yehlele lapha esikhumulweni sezindiza futhi liyolethwa ngetekisi futhi yize futhi ngoze emnyango wakho nawe eminikazi lehloniphekile noma umnumzane ehloniphekile beyoyo emnyango besethi sawubona kuthi lapho ubemi lapho njengowesifazane ojwayelekile nje kuthi uyothi sawubona ungubani ngindlovukazi yasengilandi futhi izoziveza hohe ukubonga okunjepho inhlonipho enjepho lonke iphephandaba ethikusoni ukuphumela e-United States bekuyoba sezindabeni zezwe ukuthi indlovukazi enkulu yasengilandi iza yonke indlela ethikusoni e-Arizona futhi ikuvakashele umuntu ompofu esithi nje bokungasenze endlovukazini ukuze emnyango wami noma emnyango wakho awu uyazi ukuthi ibiyothini na nakuba engenjalo awu ngaphansi kokubusa kwakhe kodwa nokho ungumuntu omkhulu uyindlovukazi enkulu kunazo zonke emhlabeni uma bekukhulunywa ngesizwe iyindlovukazi yesizwe enkulu kunazo zonke emhlabeni ngani ubungathi indlovukazi ehloniphekile ngene ekhaya lami uma kukhona noma yini lapha ofisa kuyithatha noma yini ofuna kuyenza vele uzenze wamukelekile ngani impela futhi wonke amaphepha abayobe kuqukethe noma ngisho namhlanje kuseni ukuba umongameli wethu uKennedy bengeza emnyango wakho ungahle ungavumelani naye kwezombusazwe kodwa noma kunjalo ubungamvulela angene
not because he's maybe just a man but it's because
ungani na hayi ngoba mhlawumbe uyindoda nje kodwa kungenxa yokuthi ungubani ungumongameli we-United States yethu nokho besingahle singavumelani naye ngingakwenza kwezombusazwe kodwa nokho ubungahlonishwa ukuba nomongameli Kennedy eze emnyango wakho ukuba ke uthethe uhambo olukhethekile ukuze eze emnyango wakho na ngani bekuyoba sezindabeni yonke indawo umnumzane Kennedy othobekile umongameli wase-United States undizele eTucson e-Arizona ukuza emnyango kaJohn Doe
What a great honor it would be to him and what an honor
Bekungaba udumo olukhulu kangakanani kuye futhi yeka udumo kuwe ngani ubungeke nangayiphi indlela umxoshe impela ngeke impela ubungamemukela ngoba uyindoda enkulu
But who's any greater than Jesus
Kodwa ubani omkhulu kuno Jesu na futhi ujikiswa iminyango eminingi kunabo bonke ondlovu kayiphikiswa namakhosi anamandla omhlaba
Yes I stand at the door and knock and if any man will
Yebo ngimi iminyango ngingongotha futhi uma umuntu eza iphimbo lami futhi avule umnyango ngizongena futhi ngizodla naye Oh lokhu kungongothe kuncane esikuthola eminyango izikhathi eziningi uJesu ungongothe eminyango wenhliziyo yethu kulapho ibandla likhona namuhla lokho kungongothe kuncane uyakuzwa akungabazeki khona manje
What is it? It's Jesus trying to come in
Kuyini nawe nguJesu zama kungena thola ukungena eminyango enhliziyo yakho une ufuna ukukhuluma nawe isikhashana
And if you would honor the president What about Jesus?
Kuthi uma ubuyohlonipha umongameli kuthi wani ngoJesu na uma ubunga nanga yipi indlela ujikisa umongameli ungamjikisa kanjani uJesu na?
The president's just a man. He's got to die.
Umongameli ungumuntu nje ufanele afe kodwa uJesu unguNkulunkulu wakho, ungumahluleli wakho. Akusiko lokhu kuphela kodwa lowo ofanayo ngumahluleli wakho manje usengumsindisi wakho manje umongameli angase yafune ukukubizela ebuthweni angase akubizele ukwenza ukuthile obekungaba kubi kabi ukukwenza angase akubize noma athathe ukuthile kuwe athathe abantwana bakho noma ukuthile ukuba babe yizinceku zakhe noma ukuthile angase enze ukuthile kunjalo Kodwa uJesu akakufuni lokho ufuna ukukunikeza ukuthile ingaleso sizathe ngongqotha kukhona akuphathele khona Akukho kungaba kukhulu kunalokho afuna ukukunika khona umoya ongcwele ufuna ukukunika ukuphila okuphakade Ukuba ke umongameli bengathi ngizokwenza ngiza ukuzokuthatha nginegunya lokwenza kanjalo futhi akwenze umongameli wase-United States ufanele ukudele ngesinye isikhathi kuthiwani uma indlovukazi yayifuna ukukwenza indlovukazi yasengilandi futhi ugqoka umqhele khona ke bekuzomele ukudele kodwa ujesu sinika umqhele ukuphila ukuze singalokothi sidele umqhele ongenakonakala wenkazimulo yakhe futhi asifanele siwudele usinika wona uyisibusiso ngomoya ongcwele afuna ukuwethesa umqhele ukuphila kwethu ngawo besingangabana ndaba kakhulu kanjani ukuwujikisa na yeka izinto ezibudedengi ibandla elizenzayo abantu bangaba budedengi kanjani ukwenza iphutha elinjalo njengokwenqaba ukulalela lokho kungongqotha emnyango Bekuyoba ngukuhlanya kanjani kunoma imuphi wesilisa noma wesifazane okhona kulokhu kuza ukuba asuke kulokho kungongqotha ukuphila kuphakade futhi sibheka futhi zibona amafo okwahlulela ebumbeka ukuzwa isayensi ithi kusele imizuzu emithathu ukuze kube phakathi kwamabili futhi ngokweqiniso emibili yaleyo mizuzu yayisekho lokho kwenzeka eminyakeni eminingane edlule futhi sibona ibandla lihlakazekile sibona konke kuqhubeka ngendlela kungayo futhi ihlelo liqala ukuba ihlelo ukupolisha nezinsuku zemvuselelo sezicishe impela kubonakala sengathi seziphelile sesingavele sibhekane neqiniso sinomsindo omningi impela sishaya upiyano sigxume phansi naphezulu abesifazane baphungule izinwele zabo namehlo aluhlaza sasibhakabhaka futhi baqhubeke nabesilisa bebavumela ukuba bakwenze lokho kuphambene nombhalo umbono ogulisa kangaka njengoba siwubona ngisho ezitaladini zethu namuhla ngithathe abantwana bami izolo ngifuna ukwehla ngiyobona umbukiso womcimbi wohide lwamahhashi ludlula izingane zami ezincane ubaba wami wayengumgibeli futhi ngenze ukugibela okuncane futhi kubo nje ukuthanda amahhashi futhi babefuna ukubona amahhashi futhi lapho ngima esitaladini ngagula kumuntu ongaphakathi futhi ngabuyela emuva ukubona ukuthi kanjani abantu namuhla bazama ukuphila esikhathini esedlule bezama ukuphila ukuthile kwakukhona sisemhlabeni oshintshayo ushintsha njalo ezweni lami ngingowaseKentucky niyazi ngokuzalwa lokho ngokuthi bonke abantu bami bahlala lapho ngempela futhi banesigodi saserentro bazama ukulungisa intamo zibomvu futhi bashise izibani zikaphalafini futhi bapheke ngesitofisi ezinkuni futhi bagqoke izingubo ezifana nezazigqokwa abahlala ngasemingceleni basekuqaleni basezweni eliguqukayo bezama ukuhlala usesikhathini samanje uzama ukubuyela emuva futhi uphile kokuthile okuhlukile kwakukhona yini eyenza umuntu enze lokho na ngoba ufanele kwenze lokho kodwa-ke uzama ukubalethela ivangeli elingashintshi neze abafuni lokho bafune ukuthile kwesimanje nokuhamba nesikhathi umuntu ozobambambatha emhlane futhi abavumele badlule nje ngokujoyina ibandla futhi baphile noma ngayiphi indlela abafuna ngayo kodwa lapho sekuziwa ekubuyeleni ngempela evangelini nabakufuni futhi yena kanye leyo nto kubo elambela ukubuyela emuva yevangeli futhi bazama ukukwenelisa ngokubuyisela izinto zemvelo futhi benqaba izinto zokomoya ngiyabo ukuthi develi uliphambanisa kanjani ivangeli kubantu na kungesikho kudelela odadewethu kepha uma ezinsukwini zasekuqaleni wesifazane ubezofika edolobheni njengoba ngibone abanye izolo befake ipheya lamabhulukwe lake langena kanjani inimekazi kuwo ngakubukeka sengathi izikhumba sasingaphandle ngazibuza ukuthi owesifazane walufaka kanjani unyawo lwakhe kuwo ehamba ehla ngesitalati lapho ibhayibheli lathi oyogqoka ingubo yowesilisa uyizinengiso emehlweni kankulunkulu futhi ngalokho okuluhlaza kwesibhakabhaka lonke ingemuva lamehlo akhe ukube wayedlula edolobheni elingasemngceleni udokotela omdala wayomfaka izibhedlela futhi avale okwesikashana idolobha ngenxa yesifo ukuthi owesifazane wadleka ngaphambi kokuba afe kulungile isifo esinjalo bese uzama ukubuyela emuva futhi uphile okuthile bese ke wenqaba ukungongqotha kwevangeli likamoya ongcwele elimfashini endala futhi njengoba kwakunjalo ngosuku lwepentekoste nezingxenye zikahlonseki ezifanayo eyayinazo kulo ukuze asihlanze futhi asenze izidalwa ezintsha siphila ethunzini nebandla likulowo nyaka waselaudikeya abacebile abasweli lutho manje thina amapentekostala sikwazi ukumpongoloza kakhulu kumabhaptisti namamethodisti ngoba ibhodwe alikwazi ukubiza iketela ngokuthi limnyama niyazi ngakho-ke senza into efanayo manje kunjalo futhi bheka ngimi ngasemnyango ngingqongqotha futhi uma noma yimuphi umuntu manje khumbulani ibhayibheli lathi wayengaphandle kwebandla kulo mnyaka ezama ukungena manje awukwazi ukuphikisa izwi likankulunkulu niyabo wayezama ukungena encenga ukungena noma yimuphi umuntu ozovula umnyango angingenise wo ngizongena futhi ngidle naye niyabo kukhona okuthile afuna ukukhuluma ngakho nawe ibhizinisi elithile noma isu lensindiso ufuna ukukhuluma nawe kepha mhlawumbe usube yisivumokholo kakhulu futhi waqina kakhulu ungenandaba uze ungafuni ukumuzwa ekhuluma kunjalo bheka ngimi wena uthi omfowethu manje linda umzuzu nje sengivele ngimngenisile awu mhlawumbe wenze lokho kanye kodwa mhlawumbe yilokho kuphela okwenzile umvumele angene nje niyabo abantu abaningi abakwenzi besaba yona kanye imicabango yesihogo futhi bayazi ukuthi baya lapho ngaphandle kukakristu niyabo futhi bazothi awu ngamngenisa impela eminyakeni ngamashumi amathathu edlule eminyakeni ngamashumi amabili edlule kodwa lokho kungase kube yikho kuphela okwenzile ukuba-ke ngifika endlini yakho futhi ngingqongqoze eminyango wena uthi ngena futhi Branham ngiyangena kodwa wena yima khona lapha ungahambi uvimbezele ngapha nangapha ucingacinga endlini yami niyabo manje uyazi yini ngaphakathi komnyango wenhliziyo yomuntu sinamagumbana amancane ayimfihlo na wo asifuni ukukuvuma kodwa kuyiqiniso impela sinamagumbana amancane ayimfihlo yabo mnumzane sithanda kubiza siyemukela enhliziyweni yethu kodwa asifuni ukumenza inkosi yethu asifuni ukuya esiyogweni ngakho-ke jesu wena ngena emnyango ukuze ngingayi esogweni kodwa angeke ube yinkosi yami manje inkosi ubunikazi lokho kusho ukuthi uma umngenisa njengenkosi ulawula yonke into usekhaya lapho ngifika endlini yakho futhi ngingongqotha emnyango uma ungangifuni uthi suka emnyango wami ngingakuthakasela kakhulu uma ungivumele ukuthi ngingene emnyango uthi manje musa ukuya kocingacinga yima khona lapho manje ufunani niyabo bengingazizwa ngamukelekile na ngingakwazi ukukuchazela ngokuvakasha kwami na qhabo impela futhi yileyo ndlela ibandla eliyiyo namhlanje mngane yileyo ndlela abantu ababangayo ngena nkosi kodwa manje lokho yilokho kuphela ngitshele ukuthi ufunani niyabo wochabo lokho yilapho esingena khona enkathazweni sifanele simamukele nkosi ngena endlini yami uma kukhona noma yini uma kukhona noma yini ayifunayo lapha zenzele wena ngingowakho ungowami uyangihlonipha inkosi enkulu umdala wamazulu nomhlaba ngongozile emnyango wami futhi ngifuna ungene nkosi nkosi yiba inkosi yami ngithathe kwangathi ungangenza noma yini ofuna ukuyenza noma yiphi into embi ekimi thola yonke imfihlo esenhliziyweni yami ngena kuye yonke iminyango ngihlole nkosi ubone ukuthi yini engalungile ngami futhi noma yini engalungile ngibonise nkosi kuphonse ngaphandle eminyango ngifuna wena phakathi lapha ngikwemukelile ukuthi ungene ukuba ube yinkosi yami anginazo lezo zimbusiso nkosi ngihlanze manje uma ngingeke ngimenze inkosi yami egcwele angisoze ngamvulela umnyango uma engeke abe yinkosi ngifuni nje yena abe ngumsindisi uma engeke abe yinkosi uma mina wonke umuntu ufuna umsindisi bayisindise kodwa abayifuni inkosi bafuna ukuthi labangaphonyula kukho konke ukulahlwa kwesihogo bese ke bengaphila nganoma yiphi indlela abafuna ukuphila ngayo benza abakufunayo niyazi ake sihambe sizungeze isakhiwo senhliziyo lingangimela eminye imizuzu eyishumi na bukani qaphelani ake sizungeze inhliziyo umzuzu nje into yokuqala lapho ungena enhliziyweni yomuntu ngakwesokudla lapho ungena kukhona umnyango omncane lapho futhi ubizwa ngempilo yami yangaseze manje awufuni muntu odlalayo kulokho manje uma ngifuna ukwenza noma yini indaba yami leyo ngizojoyina ibandla futhi ngizokwehlela lapho kodwa mshumayeli ungangitshela ukuthi yini efanele ngiyenze oh ya niyabo manje ngiyazi ibhayibheli liyekusho lokho kodwa angilikholwa oh mfana niyabo khona-ke ucabanga ukuthi ujesu wayeyo-ke ahlale enhliziyweni enjalo na impela ngeke ungenela ukuba yinkosi uyangena yena lowo futhi leyo mpilo yangasese oh leyo yinto enkulu manje niyazi ukuthi sifuna impilo yethu yangasese uma sifuna isiphuzo sokuzijabulisa nomakhelwane leyo yindaba yethu uma thina besifazane singafuna ukugunda izinwele zethu lokho lelo yilungelo lethu lasemelika uma sifuna ukugqoka izikhindi lokho yindaba yethu awu lokho kuyiqiniso uma thina amadoda sifuna ukuphuza isiphuzo sokuzijabulisa futhi uma sifuna ukuvumela umkethi yenze lokho awunamsebenzi wokusho izwi elilodwa kithi kodwa ivangeli lathi ungakwenzi manje yizwi likabani eliqinisile na niyabo yizwi likankulunkulu liqinisile kuthi hoyi impela sifuna ujesu impela sicabanga ukuthi simtholile nakho konke kanjalo kodwa ngiyamangala uma lolo hlwitho belungadlula futhi siyoshiywa sodwa ngolunye usuku khona-ke ngiyamangala ukuthi kukuphi konke ukuba belungafika ngokuyimfihlo ngempela niyazi futhi yilokho kuzayo njengesele busuku wena uzo amashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye kuzo zonke isigamu sesigidi isigidi ngazinye abasoze bazi ukuthi uhlwitho luyenzeka luzobe seluhambile futhi ngeke bazi lutho ngisho ngakho ujesu washo njalo ngakho-ke lokho kukwenza kube iqiniso niyabo impela kuyofika njengesele busuku futhi kwebiwe njengaleyo ncwadi engayifunda ngesinye isikhathi wayeyini lowo mfuna uromeo nojuliet noma ukuthile kunjalo niyabo ufika futhi wamthatha ebusuku ileyo ndlela ujesu enza ngayo lapho umhlaba ugingqikela ekulaleni nje njengoba ibhayibheli lasho umnyaka waselaudikeya uyonyonyoba futhi athathe lowo mlobukazi bese-ke bonke labo bavusiwe kwehle kuyo yonke iminyaka kade besezansi eminyakeni bonke bazoya ezulwini kumlobokazi khona-ke izahlulelo zizofika ibandla lizothi awu yima kancane ngangicabanga ukuthi kwakufanele kube khona umlobokazi ukufika kwenkosi nomlobokazi sekwenzekile isikhathi eside niyabo ubungazi lutho ngakho niyabo luze ngokuyimfihlo ngani sithi oh ngingowebandla ngiyimethodist ngiyibhaptist ngiyiphentekostali lokho akusho neyodwa into kunkulunkulu akungaphezu kokuthi udokotela ethi unomdlavuza isigaba sawo esithuthukile futhi lokho kuhlangene ngalutho nesifo lokho nje ukukunika igama udeveli niyabo umdlavuza uma ungathi ijubalelo uklebe lowo lolo uhlobo oluthile lwenqe lokho kuhlanganise nalutho ini futhi niyabo lokho akukwelaphi lokho akukubaluli kusho nje okuyikho ngithi nje wena uthi ngingumkristu ngingomsebenzi kuphela mhlawumbe niyabo izimpilo zethu zikhuluma kakhulu kangangokuthi ubufakazi bethu abuziwa ngokuzwakala izimpilo zethu isenzo sethu ukuziphatha kwethu phakathi kwethu bazoba nemvuselelo ngapha ubani onayo na amabhaptisti ngeke sihlanganise lutho nalokho futhi mhlawumbe unkulunkulu usiphathele umlayezo lapho ubani onayo na i-first assembly i-second assembly noma i-jesus name noma i-church of god noma kuthini awu thina sikho kulelo qembu singabazalwane ukhona yini onesibindi sokuhlukanisa ifa likankulunkulu na banomoya ongcwele njengoba sinawo benze izinto ezifanayo enazenza ngenkathini nawo impela kodwa niyabona ukuthi kungani ngithanda le full gospel businessman na kunikeza indlela ukuthi ngiveza lezi zinto niyabona ngithi lokhu-ke singabazalwane asihlukene sonke singumzimba wodwa niyabo njengoba imbongi yasho manje lowo mnyango umncane ongowami impilo yami yangasese manje lokho kulungile ngizoba yilungu lebandla lakho ngizojoyina i-full gospel businessman Kodwa manje ungahambi ungitshele ukuthi ngifanele ngibukele umoya ongcwele futhi ngiqhubeke kanjalo yabo leyo impilo yakho yangasese yabo usoze wabuthola ubukhosi buka Jesu benza lokho uzovela ajika aphenduke ngqo futhi aphume ngomnyango ngenze njalo odabeni olunjengalolo uma umuntu othile uma uye ekhaya futhi bathe yima lapha eminyango yisho indaba yakho awu ubungathi ngiyabonga uvala umnyango kanjalo noJesu impela ingaleso sizathi ibandali shiyiwe lihlezi libanda niyabo ngendlela eliyiyo nje ningavumeli full gospel businessman ike ingene kuleso sigaba lapho uzomlayezo futhi uzwa ukungqongqotha vule bese uthi Nkosi kumayelana nani konke lokhu na lapho ubona umuntu singabalingisi abaningi kodwa lapho ubona okwangokoqobo usho ukuthi nomlingisi na lisho ukuthi idola mbumbulu uma uthatha idola elimbumbulu na usho ukuthi lenziwa ngelangempela kufanele kube khona elangempela ukwenza zalele liimbumbulu
so there is a real holy spirit real
ngakho ke kukhona umoya ongcwele wangempela amandla ngempela insindiso uNkulunkulu wangempela wothando yebo ungathathi lutho olungaphansi qhabo mnumzane ungakwenzi kulungile lowo mnyango wangasese kuzofanele ngephothume kule minyango ukhona umnyango omncane wokuze uqhayisa futhi ohe lowo ngomubi kungcono singahlali isikhathi eside kulowo mnyango kodwa ufuna ukuma kulowo mnyango wakho futhi uthi manje ungalinge ungitshele lutho yabo ngani nginokuze uqhayisa kwami ngokuqinisekile kodwa ufanele ukwenze ngashumayela lapha esikhathini singezide sedlule ngokuthi iwundlu nejuba futhi iwundlu yabo iwundlu ivu ayivezi ngaphandle kwento eyodwa lowo uvolo yiloko elikukhiqizayo futhi lilahlekelwa amalungelo alo ungathathe imvu futhi uyiphonse phezulu futhi ubeke into yokubamba ithanga kuyo kanjalo futhi uyigunde yonke indawo izovela ilale lapho ilahlekelwa amalungelo ayo ngaphezu kwakho konke imile uvolo ungowayo kodwa ilahlekelwa yiwo lapho utshela umuntu ukuthi ufanele azale ngobusha ufanele ahlanzwe empilweni yesono yena ufanele ayeke ukuqamba kwakhe amanga ukweba ukukhohlisa nokuqembukelana nokuqhubekela phambili mfana abanye babo baqhuma njengebhaluni manje niyabo leyo yimbuzi niyabo izokhahlela isiphepho kodwa iwundlu langempela liyolahlekelwa yilungelo lalo ngasho emanenekazini akithi ngesingesikhathi mayelana hhayi njengoba ngimelene namanenekazi angodadewethu kodwa ngiyalishisekela leli bandla lapho ngibona okwezwe njengesodoma lingene kulo kodwa-ke ngifanele ngikhale ngokumelene nalo kunokuthile ngaphakathi kwethu inhliziyo yami iyopha futhi ngikhala kakhulu ungalingisi ngokwefashini uMarilyn Monroe noma abanye balaba besifazane lapho yenza njengoSara ibhayibhelini niyabo ungazami ukuba ngumnumzane okuthile othile omunye ugejime phezu komsamo futhi uqhubeke futhi uzame ukugqoka njengebhokisi lokufaka isigqoko nokuma nokulakekela ungakwenzi sinombukiso weHollywood omningi kakhulu ePentecost kunjalo sidinga umoya ongcwele manje ungase ungangithande ungahle ungangifuni ngibuye futhi kodwa leli yithuba lokukhuluma iqiniso futhi leli iqiniso kuzame thola uma kungenjalo elinye inikazi lathi yilungelo lami lasemelika ngathi kodwa uzolahlekelwa yilokho esikhathini esithile esedlule mina nonkosikazi sasiya kwesegrosa e-Indiana futhi sabona into eyinqaba ininikazi lalifake isigeti kwakuyinqaba kakhulu wathi sithandwa labo bantu abacula emakhwayeni na ngathi ya ya awu ngani na ngathi awu uyabo sithandwa bona abasibo bombuso wethu wathi ngathi bombuso wethu ngathi qabo ngike ngaba yisithunywa sekolo izikhathi eziningi emhlabeni jikelele ngiyathola ngingena eJalimane ngithola umoya waseJalimane ngingena eFinland kunomoya ohlukile ngingena e-Australia kukhona omunye umoya
It's a national spirit.
Ngizemelika kukhona umunye umoya ngumoya wezwe futhi yonke ingekadevele. UJesu washo njalo imibuso yalelizwe ngekadevele ulawula yonke manje uJesu washo njalo. Ngakho ke niyabo yilowo moya wesizwe. Wathi siwona mamelikana na? Ngathi qhabo mnumzane ngokunokwenzeka siyiwo. Wathi yini na? Ngathi awu asifanele yini senze njengamamelikana na?
Not this drunken brawling disgraceful
ngathi qhabo hhayi leli qembu lidakiwe elixokozelayo eliyichilo qhabo mnumzane sizalwa ngumoya wasezulwini sivela lapho kumsulwa ubungcwele obungangcolisiwe lapho izinge lozi nokulunga kuphambi kukaNkulunkulu. Ngathi sihlala lapha njengesizwe impela kunjalo lesi yisizwe sakithi ukuthi silapha siyazama kodwa owethu umbuso wakho mawufike intando yakho mayenze emhlabeni njengasezulwini. Ngakho ke uma sizalwa phezulu futhi sonke isono siyasuswa sithi nguthi suke siwele igebe ngumoya kaNkulunkulu ongenayo umdali enhlizweni yethu. Futhi uphatha isimilo sethu asiqamba amanga sebe sikhohlise abathembekile abaqotho abahamba njengezakhamizi zasizulwini ngokuba silowo uma sizalwa ngomoya kaNkulunkulu. Futhi ngakho abaningi bethu bayadideka futhi basebenzisa nje izinkolelo zezincane namadlingozi nezinto futhi babize lokho ngomoya kaNkulunkulu. Ingaleso sizathu simanqikanqika kakhulu njengoba sinjalo namhlanje yonke inqubo yebandla. Kubi kabi futhi naphezu kwakho konke lokho uJesu salokhu emile emnyango ekhishelwe ngaphandle. Kodwa nokho omunye futhi umnyango engingathanda ukuwuvula umnyango wokukholwa. Kodwa ke ngizovala kukhona cishe ishumi nambili engilibhale phansi lapha kodwa ngizoyeqa umnyango wokukholwa. Wena uthi ningehlela kwi-Full Gospel Businessman na? Ini na? Ivangeli ligcwele. Lokho kuphambene nokukholwa kwami. Kunye kuphela ukukholwa kunjalo ukukholwa kunye inkosi yinye umbhaphathizo munye kunjalo ngani kuphambene nokukholwa kwami mhlawumbe ufuni ukuthi uJesu ame kulowo mnyango wokukholwa kwakho ukukholwa kwakho kwakhelwe phezu kwesivumo khona esithile sebandla elithile ihlale lithile futhi lapho ukukholwa kwakho kuvalele khona kuwe uqobo endlini futhi awuvumanga uJesu ukuba eze oyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi kusho uJohane ongcwele ukuqala ukuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu futhi ulizwi bayinyama futhi wakaphakathi kwethu uyizwi laphakade nawe ukukholwa kwakho lokho kusho ukuthi izinsuku zakhe zibangeliso seledlule futhi ayikho into okuthiwa ukukhuluma ngezilimi nokuprofetha nalo mpetho ibandla noma amapentekostala uqhubayo namhlanje ayikho into enjalo mhlawumbe uvumele isivumo khona esithile sidonse emnyango ukukholwa kwakho uma ubungavula lowo mnyango futhi uvumele izwi likaNkulunkulu lingene libe yinkosi yakho futhi angikajali ukuthi isivumo khona sithini uma ibhebheli lisho njalo wena uyinkosi yami. Ufanele uzalwe ngokusha futhi lapho usizelwe ngokusha kwaneke ufanele ugcwaliswe ngomoya ongcwele kunendaba yokuthi isivumo kholo sini okuyikho akukho lutho ngakho. Wena uthi awu ngiyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu devil ukholwa into efanayo. Ufanele uzalwe ngokusha wonke umuntu uyakwesaba lokho kuzalwa okusha. Wo ngiyazi uzibiza ukuthi unokuzalwa okusha kodwa ngicabanga ukuthi izimpilo zethu ngezinye izikhathi ezikhuluma kakhulu kangangokuthi bofakazi bethu ngeke kuzwakale niyabo. Ukuzalwa kungamahlaphahlapha angikatshali ukuthi kukuphi uxolo ngalesi sisho kodwa uma ukuzala kusehokweni lezinkulume kungamahlaphahlapha uma kusesibayeni senkomazi kungamahlaphahlapha uma kusekunjini lasesibhedlela kungamahlaphahlapha futhi uma kuse-altari kungamahlaphahlapha kuzokwenza ubole ekucabangeni kwakho uqobo kuzokwenza ulahle yonke into izinto owake wazithanda ngenhliziyo yakho yonke uzozinikela ukuze uvumele lokho kungongotha kuncane okuthule angikatshali uma kuyimishini ekhoneni. Thina abantu lapha ngaphandle sikholelwa ezintweni ezinkulu thina amamelika sifuna izigqoko ezinkulu nezimoto ezinkulu namahlelo amakhulu kakhulu esivumweni kholo nokuningi ehlelweni. Konke sikufunayo yizinto ezinkulu futhi uNkulunkulu landela amaphimbo amancane athule inqaba yomsindo nomsindo yikho sikufunayo. Umlimi wathatha inqola ngesinye isikhathi wayenza imini futhi lapho esekwenzile yagxuma futhi yakhehlezela futhi yenze inqwaba yomsindo lapho isibuya yawela amabhambi afanayo futhi ayiphindanga ngisho yanyakaza yayilayishiwe izinto ezinhle. Sifuna isivumo kholo ihlelo lethu likhulu kunawo wonke sinalokhu udumo kuNkulunkulu sidlula lethu sikejane ngapha sidlula lethu sikejane ngapha ekukhokheni imali nokunikeza ngezinkanyezi nekho konke okunye kokuthi ngubani ezongenisa kuningi ebandleni akukho kuphambene nalokho kulungile lokho. kodwa nakho ngizama ukukusho lokho akukhona kwamanje kulungile lokho kungenisa abantu ebandleni yebo kodwa uJesu wathi lapho umuntu ephuma futhi waqembuka wase engenisa yedwa wathi waba yini na umntwana wasesiyokweni ophindeke kabili ngaphezulu kunalokho ayeyikho ngenkathi ekuqala siyeza ezinhlelweni zikaBilly Graham okungukuthi akukho engingakusho ngokumelene nalo mvangeli omkhulu impela kukho kuyindodaka nkulunkulu futhi uNkulunkulu uyemsebenzisa kodwa ukuphi na phansi eSodoma uyawukhumbula umfanekiso na kwakukhona izingelosi ezimbili ezehlela eSodoma umfanekiso uJesu athi wawuyoba yinto efanayo ekufikeni kwakhe kodwa eyodwa yahlala no-Abrahama ibandla elikhethiwe libizelwe ngaphandle bekusisani ukuthi zombili izingelosi zenzeni khona-ke niwutholile umlayezo akuyona into eyinqaba ngalezo zithunywa ezimbili na impela uNkulunkulu akusho ngezinsuku zokugcina aze kube nomuntu phandle lapho kuleyo nsimu kuzo zonke izinsuku zikamuti uSenki uFini uKnox uGalvin kwehle njalo akukaze kube noyedwa onegama eligcina ngo-H-A-M G-R-A-H-A-M kuze kube yilolu suku niyasibona isithunywa ebandleni eligcina umthetho niyabo uyise wezizwe manje ibandla likamoya lalingekho phakathi lapho ekuqaleni ipentekostali ifanekisiwe ekuzisani leso sithunywa siza kulelo bandla yahlala futhi yakhuluma no-Abrahama yathi uphi umkakho uSara na futhi yabiza ngo-Abrahama okungukuthi igama lakhe kwakungu-Abrahama wathi uphi umkakho uSara na igama lakhe kwakungu-S-A-R-A-Y-I manje sekungu-S-A-R-A wabiza S-A-R-A wathi usekendeni emva kwakho wathi mina isebizwana somuntu ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi uSara wathi uhlekeleni uSara ngenkathi ngisho lokho na nakuyala ekhona kungani kungaba njalo na sifanele sibe nomoya ofana nalowo ovakashele ibandla umoya weziprofetho umoya wokuhlukanisa futhi lapho kungena abantu baya kwenqaba ngani na yilawudikeya sifakwe kakhulu izivumokholo nezinto size singakwazi ngisho nokukwamukela kunjalo niyabo ngime emnyango ngingongqotha noma yimuphi umuntu ozayiphimbo lami o ukukholwa kwami akuzamukeli lezo zinto khona-ke unokukholwa okungalungile ukukholwa niyazi ukukholwa koqobo kwangempela kukankulunkulu kuzochithelela sonke isithembiso sikankulunkulu ngo-amene umoya ongcwele woqobo ngoba kungani na umoya ongcwele walokho ibhayibheli lisho njalo amadoda asendulo eshukunyiswa umoya ongcwele aloba ibhayibheli niyabo manje-ke ungaba kanjani umoya ongcwele kuwe futhi uliphike na awukwazi ukukwenza izimo zokumesaba unkulunkulu umprofethi wathi futhi bewaphike amandla alo-ke ukukhululwa ebesilisa nabesifazane esonweni nasezintweni zezwe unkulunkulu iba nomusa kithi o okunye ukukholwa kwenkolo onakho okuphika izwi likankulunkulu suka kukho makuthi izwi likankulunkulu libe yiqiniso yebo mnumzane qaphelani wathi yeba awazi yini ukuthi uhambaze ngokuhawukelwa umpofu lolu sizi nophuphuthekile na futhi kawazi nansi ingxenye edabukisayo manje sizovala ngifunani kuthole lokhu kawukwazi manje uma ubone indoda yiza yehla lapha emgwaqweni omkhulu uStone Street noma eminye yale migwaqo emikhulu futhi leyo ndoda ibimpofu kakhulu ibingenazo izingubo zokugqoka futhi ibingeyokuhawukelwa ilusizi futhi ingagqokile ihambaze noma uwesifazane enqoni ngokuphelele futhi ephuphuthekile futhi ubengakwazi manje uma uwesifazane ebazi noma uwesilisa ebazi bebeyozama ukuthola indawo ethile okungena kuye bathole izingubo zokugqoka kepha lapho ubengakwazi bese uyahamba uzame ukubatshela bathi nake izinto abazakho manje yilokho impela uJesu Kristu akusho ukuthi ibandla lepentekostali liyoba yikho ngezinsuku zokugcina sivive futhi liyoceba cishe sesicebe njengabo bonke kwakuvame ukuba ngenkathi sasisezansi ekuthunyweni kwenkolo sasiba nensindiso manje sesigubhuke ngezikhundla ezinkulu kanje nezibalo ezengeziwe nezinto ezinhle kakhulu futhi sikuphi na njengabo bonke nje futhi uJesu washo njalo kodwa phakathi kwakho konke lokho uyaqhubeka nokungongqotha uma noma imuphi umuntu umuntu ngamunye ezoza iphimbo lami futhi uzovula umnyango ngizongena futhi ngizodla naye naye nam ilapho sithela khona hambaze pubuthekile izimpumputhe ngempela ziphuputheke ngokomoya ubungeke ubatshele lutho ngiyazi sakhulisa sihlupheka kakhulu ezantsi eKentucky mkhulu wami wayengumzingeli futhi umzingeli waziwayo ngempela futhi wayevame kuzingela izinyamazane zifana negalashi angazi noma nini abantu lapha ngaphandle kungekho manzi enele eArizona ukuba nezinyamazane zifana negalashi ngiqagele kodwa bane ezantsi lapho babenezinyamazane ezifana negalashu babezingela izinyamazane ezifana negalashu bangaka baziyo ukuthi uyini umzingeli wezinyamazane ezifana negalashu na awu buka baseKentucky phakathi lapha hey kulungile awu ngizwa sengathi ngingakhumula ibhantshi lami manje futhi ngishumayele isikhashana bengithe ukubopheka kancane kodwa ngizizwa ngikahle kakhulu manje hey bangaka baziyo ukuthi uyini umpedi watshani obumile na hey hey awu Johnny ngiyabonga ngibuyele ekhaya ekugcineni yebo lokho kuhle hey isiko sombile uphuthe lumadlala oh hey uphizo nametha mnyama nemifino kathenipu wake wadla noma yini na oh hey lokho ngukuthi manje sesikahle manje yebo mnumzane kuhle lokho futhi umkhulu wayevame ukubamba izinyamazane ezifana negalashi futhi wayekhipha amanoni awo futhi ini babe nekane elincane sasevame ukugcina lelo tini elincane lopowder wokubhaka umama wayenelinye ayeseka ngalo amabhiskiti ngenkane likapowder wokubhaka futhi wayenza amabhiskiti amakhulukazi bungacosha uqweqwe futhi ingaphansi liyowa bese efaka utiligi wamabele lapho neqebelengwane alebhotela elenziwe ekhaya kwakumnandi ngempela kuzohamba kahle manje futhi ngithe ukuba ayiqonqele kutiligi kulokhu kusa ngakho-ke niyazi futhi ukuthile okunjalo kuzohamba kahle ngempela futhi mama wayevame ukuthi atshala amafutha enyamazane efana negalashi futhi kwakuyikhambi lakho konke ekhaya lethu lokho kanye namafutha okugcoba ocingo oluhlabayo futhi yena sasitshela ucezu futhi babethululela yethi lawo mafutha okugcoba ucingo oluhlabayo amadala kanye ne-tapentini bese kuthi-ke umama kukhona ukuthile sikutholayo kungalukile sasithatha amafutha enyamazane efana negalashu futhi sasile kamele lilodo elincane futhi kukhona indawo ephezulu wadingeka sikhuphuke izitebhisi kanje isibambelelo senziwe ngexolo futhi thina zinganyana sasilala phezulu lapho embhedeni wotshani obomile bese kuthi-ke ngaphezu kombhede wotshani obomile kwakungumbhede wamaqubu umbhede wamaqubu bese kuthi-ke amabhodi okwakha udonga ayebekwa ekukhanyeni kwenyanga ukuze eyokwenza imbobo futhi igwa laliphephetha lidlule ngakho-ke wayebeka ucezu lukaseyili ngaphezulu phezu kwethu ukugcina igwa lingangeni ebusweni bethu ebusuku lesi sigejane sobrenem abancane futhi sasiba babili onyaweni nababili ekhanda nababili maphakathi saba nje nazo zonke izinhlobo zezindlela zokulala sizihuqa phakathi njengezingulube ezincane futhi sifudumezana kanye ngankathi omunye wethu wayephuma ngaphansi kwalowo seyili lapho umoya obandayo wawuvunguza futhi sasingenwa amakhaza futhi sasiwathole emehlweni ethu futhi niyazi leyo nto enamathelayo ingena emehlweni yakho umama wayekubiza ngokuthi ubhici wathi ninobhici emehlweni enu awu ngangivuke kuseni futhi mama uyothi pili yehla isikhathi sokuya esikoleni futhi ngiyothi mama nginobhici emehlweni ama ngiboni futhi uhamfi umfowethu wayevuka u-edwadi kwakuyigaba lakhe futhi sasimbiza ngokuthi uhamfi ukumdlalisa nje futhi wayethi nginobhici emehlweni ami ngangize ikani lamafutha enyamazane efana negalashi wamadala eshaya esitofu wayewuncibilikalisa futhi umama wayekubuka ngezitebhizi futhi wayehlekita futhi abhucunge lawo mehlo futhi khola noma ungakhola ubhici lwaluphuma amafutha enyamazane efana negalashi ayeyikambi lakho konke la mehlo anobhici There's come a cold spell across the country. Ngitshele sekufike umoya obandayo ebandleni futhi amafutha enyamazane efana negalashi wasoze asebenza kodwa uJesu wathi ngiyakweluleka ukuthi uthenge umuthi wamehlo umoya ongcwele uba impumputhe kakhulu ibandla linjalo kuze kube alikwazi ukubona uNkulunkulu libone intangalo yalo kuphela libone kuphela lokho elikwazi ukukubona phambi kwethu alibuki neze ngaleye kufikele kwenkosi yobuseduze amafutha enyamazane efana negalashi wasoze asiza lutho but the sand of the Holy Spirit kodwa amafutha okugcoba kamoya ongcwele azovula amehlo akho futhi ungakubone lokho ubukhona bukajesu kristu futhi unguyezu lalamuhla naphakade ungunkulunkulu futhi angagcoba ngamafutha amehlo akho ngomoya wakhe ongcwele uyokhohlwa noma ngabe wawuyi-methodist noma i-baptist noma i-oneness noma i-tuness noma i-threeness noma i-church of god noma inazareni noma i-pigmoriness uyoba ngumkristu ozelwe ngokutsha wombuso kankulunkulu uyoba ukuthila ngeke udingeke uzame ukuthi awu ngifanele ngenze lokhu kukhona ukuthile kuwe okukugqugquzelayo ukuthi ukwenze impoxo enhliziyweni yakho ikujikijele emkhulekweni uthando lukankulunkulu lugeleza phakathi kubuntu benu bangaphakathi uze ungakwazi ukuhlala uthule imihlangano yo kuleko ivele igeleze ivela kuwe njengamanzi aphuma emthonjeni oyisiphethu ngakivame ukudlula ngenkathi ngisengumgcini wezilwane eminyaka eminingana ngakidlula ngasesiphethwini esikhulu esidala futhi siyobe siphukuma kanjalo ngahlala phansi lowo mthombo ngolunye usuku futhi ngathi yini ukujabulisa kakhulu kangakana oh amanzi ayemnandi futhi ngangiphuza amanzi futhi ngathi yini ukujabulisa kakhulu kangakana uyajabula ngenxa yokuthi onogwaja baphuza kuwena ngube wawungakhuluma ngabe wathi qhabo ngoba izinyamazana madiya phuza kuwena qhabo ngoba ngiphuza kuwena qhabo kungani ujabule kangaka na yini ekwenza uphuphume kanjalo na ukube wawukhuluma wawuzothi akusimi ngiphuphumayo mfoti Branham ngokuthile ngemuva kwami okungifuqayo kungenze ngiphuphume njalo njalo siyaziqhuba ukwenza izinto kodwa lapho umoya ongcwele phakathi lapho ngothando lobunkulunkulu siyakwenza kimina ukuphila okungukristu futhi ukufa kuyinzuzo kwasho uPawulu impela manje makuthi umuthi wakhe wokugcoba emehleni akho sengivala ngiqondile kunibamba nonke lapha nize nikhathele kakhulu kuba yisikhathi sami sokuqala noma esesibili nani ngixoleleni uma ngihambe isikhathi eside kakhulu ake ngivale khona-ke ngisho lokhu ezansi eningizimu sasinomfowethu omdalo ikhaladi epentecostal ezansi lapho ukuthi ngempela wayeyinciku kakristu ngempela kwakukhona udade othile osekhulile ongumnigro owafika ebandleni futhi wayegcwelise ngomoya ongcwele futhi wayeyisimile esihle kakhulu futhi wayenomyeni wayengumfo omdalo omuhle igama lakhe kwakungu babembizwa ngogabriel futhi sasivele simbize ngogabe ngamafuphi futhi ngakho-ke asikwazanga neze kumthola ukuthi abe semgqini nebandla wayengafuni nje ukuze ebandleni wakusho lokho wo nabafana phansi endaweni yokudlala iphuli lapho ayezilibazisa khona wathi leso kwakuyisikejani sabagingqika abangcwele futhi akukho lutho kubo futhi into kuphela ugabe okwakufanele ayenze kwakungukuthi ngesole kuseni athole induku yakhe yokudlala iphuli bese ehlele endaweni yokudlala ipuli noma ukuthile futhi azulazule nabafana kodwa umkakhe wayengumuntu ozinikele ngempela futhi waye ebandleni futhi wayekhuleka futhi abe nomelusi nabo bonke ukuba bakhulekele ugabe ngoba ngempela phansi enhliziyweni yakhe wayeyindoda elungile futhi wayenebhizinisi elincane ezansi lapho elincane khoneni ibhizinisi elincane lokucwebezelisa izicathulo wayecwebezelisa izicathulo futhi athole imali eyanele yokudlala ipuli wahamba wayodlala ipuli ngakho-ke wayengafuni nje ukuba semqenini evangeli nomelusi ugabe omdala wayethanda ukuzingela kakhulu ngakho-ke umelusi wayengumzingeli naye ngakho-ke wayethatha ugabe futhi bayozingela ngakho-ke ngolunye usuku ngemva kokuhlwathuza usuku lonke hlane nasemaxhaphozeni babesendleleni eyikhaya ngaleyo ntambama futhi babe nezinyamazane eziningi kakhulu kangangokuthi babengakwazi ukuzitshatha babe nonogwaja nezinyoni ezukwabo bonke behambisana futhi beza ngasendleleni yezinyawo endala ejwelekile lapho bekhuphuka bakhuphukela esiqongweni segquma base-ke behlela edolobheni elincane ezansi lapho kwakungomgqibelo nelanga lase liyoshona futhi umelusi kwenzeka ukuthi aqalaze wayengakaze amuze ugabe omdala engashe lutho esikhashana futhi waqalaza nogabe wayebuka ngaphezu kwamahlombe akhe ngase ukushona kwelanga njengoba lalinqamula umkhathizi wasentshonalanga nomelusi wabuka emuva waqaphela ukuthi ugabe wayengashe lutho kodwa ebheka emuva ngoba ihamba futhi ngakho-ke umelusi wahamba waqhubeka imizuzu embalwa futhi emva kwesikhashana isandla esikhulu esimnyama sabekwa ehlombe lakhe futhi lapho ephenduka ngokumangala ugabe omdala wayembuka ebusweni izingembezi zehle ezihlathini zakhe zitsonsa kanje uthi melusi ekuseni wena uzothela mina phezulu ngoko lapho kulelo bhentshi labalilayo wathi khona-ke mina uza ngemuva ngqo ngisuka lapho futhi ngihlala eceleni komlamo othembekile bese-ke mina ngizohlala kulelo bandla aze unkulunkulu angibizele ekhaya nomelusi kusobala waphenduka ngokumangala wathi gabe ngangifuna futhi ngalinda futhi ngalangazelela futhi ngakhuleka iminyaka ngalokhu wathi gabe sekuxazululiwe na wathi yebo melusi sekuxazululiwe kodwa ngiyawufuna lowo moya ongcwele nami futhi mina ngiyenyuka ebhentshini labalilayo ekuseni futhi mina ngizowuthola noma mina ngizofela khona lapho wathi gabe ngiyakuthakasela lokhu wathi kodwa ngifuna ukukubuza ukuthile gabe yiphi intshumayelo engiyishumayele ekugqugquzele ukuba wenze lokhu na ngingathanda ukwazi ukuthi yiphi intshumayelo engashumayela ngayo lokho engashumayela ngakho noma yiliphi ihubo elaculwa yikhwaya lelo elakugqugquzela ukuthi wenze lesi sinqumo esihle gabe na futhi umnigro omdala wabuka umelusi futhi wathi melusi wathi impela ngiyayithakasela yonke intshumayelo owayishumayela wathi ngithakasela konke okushilo melusi wathi futhi ngiyawathakasela wonke amahubo amahle aculwa yikhwaya kodwa wathi melusi bakungesikho lokho wathi uyazi bengibuka lelo langa lishona ngaleya wazi ukuthi elami nelanga lakho futhi liyashona ukukhanya komzimba wethu kuyahamba na futhi lokho kuyiqiniso kuyiqiniso lapha namhlanje kuseni madoda ilanga liyashona empilweni yakho nakuyami futhi lishona ngesikhathi empucukweni seliphelile futhi ume emnyango engongqothe langazelele elindile lokho kungongqothe kuncane okuthile phansi enhlizweni yakho ukuthi yimina vula manje lowo nguye ugebhu wayekulalele lokho futhi waphenduka washo enye into melusi washo uyazi ukuthi angikwazi ukudubula wathi angikwazanga ukushaya lutho uyazi ukuthi angikwazanga futhi buka nje lapha ezinyamazaneni fanele ukungigcina mina nomkami iviki lonke elizayo futhi wathi uyazi angikwazi ukushaya lutho kodwa wathi yena unginike zona wathi kwenzekile nje ukuthi ngicabange kufanele ukungithanda kungenjalo abengeke abe muhle kangako kimi wake wakuqaphela lokho na endiya namuhle abantwana abancane ngiyazi belele sitaladini neziso zabo ezincane zikhukhumele izinsini zabo zehle kanje bebulawa indlala umama omncane encenga ukuthatha lona futhi kunezinkulungwane engaphezulu ngentambama bayadlula futhi bathathe ezihlahleni nezinto bese bebayise entilweni bese beziphonsa phakathi akukho Johane weshumi nane yidla noma yini utshani emhlabathini amagxolo esihlahleni nanoma yini abangayenza silahla okwanele emigqomeni yethu kadoti ukuze sibondle sihlezi lapha kulokhu kutha sikhokha cishe idola nengxenye ngokudla okuncanyanyana lapha futhi sinezingubo zokugqoka ezinhle sihamba ngemoto enhle sihlala ekhaya elihle nina bosomabhizinisi lapha amabhizinisi eni achuma njengoba nginizwa nifakaza unkulunkulu muhle kina nikuqondi lokho na ngani uyakuthanda uyakwazi lokho na futhi ingakho kufika kungongqotha ngimi iminyango ngingongqotha futhi uma noma yimuphi umuntu eza iphimbo lami futhi avule umnyango ngizongena kuye futhi ngidle naye nami manje lelo elithule iphimbo elincane lingongqotha emnyango wenhliziyo yakho lingase lingongqoze izikhathi eziningi lize lehle kakhulu manje kodwa ake sibe qotho nje kunkulunkulu nakithi uqobo umzuzu owodwa nje lokho kungongqotha okuncane phansi le lapho okwathi kungcono ngihambe izindlela zami kungcono ngehluke kungcono ngiqonde ngo ngiyazi ukuthi kukhona izinto kimi ngibuka lapha ngihlola impilo yami ngalelizwe futhi ngiyabona nginephutha ezintweni eziningi zonke ubone ukuthi kuhle kangakanani ngokulunga kwakhe okungqongqotha emnyango akunendaba ukuthi senzeni ukuthi sisone kangakanani ukuthi sikwale kangakanani ukuthi sikusho kangakanani kamuva sizokwenza usalokhu ephakathi kwakho konke lokho engongqotha futhi uma noma yimuphi wesilisa noma wesifazane ezovele avule inhliziyo yakho ngizongena futhi ngidle ake sibone ukuthi ufunani kulokhu kuza nizokwenza na sisakhothamisa amakhanda ethu na
oh my
Oh Jesu wami ngiyakuthanda ngiyakuthanda oh ngomusa ukuthanda kakhulu Nkosi yini leyo nto ethile ncane ehlala ngitshele enhlizweni yami ukuthi ngifanele ngisondele kancane kuJesu yini leyo na uyafuna ukuvula umnyango kulokho kulokhu kusana manje wonke amakhanda ekhotheme nawo wonke amehlo evaliwe ngiyacela phansi enhlizweni yakho thembeka ngempela umzuzu owodwa nje unokungongoza kuncane kangako emnyango wakho ngizokhuleka umzuzwana nje futhi ngobuqotho ungathanda ukwazi ukuthi iyini leyo nto ethile encane engaqondakali empilweni yakho ongathanda ukuyivumela vumele ngene ningafuna ngene kulokhu kusana uthi futhi Branham khuleka ukuthi ngizoba nokukholana nomusa nje ukuvula inhliziyo yami futhi ngikuvumele kungene ngifuna ukwazi ukuthi kuyini lokhu kungongotha emnyango wami ngiyazi ukuthi kukhona ukuthile okungongothayo lapho mhlawumbe ukuhamba eduze mhlawumbe inkonzo evulekile mhlawumbe ukuzinikela mina uqobo mhlawumbe ukwamukela umoya ongcwele ungasiphakamisa isandla sakho kuNkulunkulu futhi othe ngelapha Nkonzo uNkulunkulu kubusise lokho kuphela kuyo yonke indawo nginokungongotha kuncane emnyango wenhliziyo yami ngiqagele amaphesenti angamashumi ayisithupha noma angamashumi ayisikhombisa abantu namakhanda ethu ekhotheme manje babo wethu esezulwini ukhona umthombo njengoba imbongo yasho ocwaliswe ngegazi limuncwe emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethandala lisusa lonke ibala labo lecala lelo sele lifayo lajabule kubona lowo mthombo ngosuku lwalo futhi kwangathi mina nakuba ngemubi njengalo ngigeze zonke izono zami manje baba siyabonga ngalaba bantu futhi abanye babo kungenzeka akungabazeki sebezitsho ubukristu isikhathi esithe kodwa banoku ukulahlwa yicala kwangempela okwanele ukuba baphakamise izandla zabo kini Nkosi ukuba bebengenakho ngisho ukulahlwa icala ukuphakamisa izandla zabo na khona-ke sebedlulile kuhlengweni cabanga ngaleyo ndawo lapho umphefumulo ozulazulayo ongazulazula uphumele ebumnyameni futhi ube yimpumputhe ngokulusizi futhi awukwazi futhi bayakuzwa kumgongotha kukankulunkulu futhi bayakudabukisa izikhathi eziningi kakhulu ukuze kuthi ekugcineni akuphinde kungongoze futhi bacosha isivumukholo noma ukuthile futhi baphile ngakho zonke izinsuku zabo ukuzithola bephoxekile ngalelo suku lokwahlulela ngiyabonga Nkosi ngalaba bantu abayophakamisa izandla zabo bese bethi yiba nomusa kimi Nkosi ngena enhliziyweni yami Nkosi Jesu futhi uzembule kimi namuhla futhi ngizokunika impilo yami ngilapha uma kukhona noma yini kimi okungalungile Nkosi futhi ngibheka impilo yami uqobo futhi ngibona ukuthi kuyinqwabo okungalungile khona-ke ngingenisa endlini yakho enkulu yokubumba futhi ungibumbe futhi ususe kimi konke okungokwezwe nokokungamesabi uNkulunkulu futhi ngiyakubonga Nkosi ukuthi angikafiki endaweni engeqe khona lowo mugqa lokho kungenzeka lapho uwela khona futhi ungeke uphinde ubuye udabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu kokugcina futhi manje akukho ndlela nhlobo ebuyayo njengoJudas Iskariote kanye nabo wathengisa inkosi yakhe ngezinhlamvu zesiliva ezingama-30 futhi siyenza namuhla ngenxa yokuthandwa ngabantu nokunaka kwezwe nezinhlangano zezenkolo namahlelo nezivumukholo sivele simthengise nganoma yini Nkosi iba nomusa ezinhliziyweni eziqotho ngiyabanxusela labo Nkosi ngakho konke kukimi ngicela umusa kaNkulunkulu futhi ngizwe Nkosi ngizwe futhi sengathi lesi sifiso esikhulu ngokukholwa futhi ngazi ukuthi nguNkulunkulu wakhuluma ezinhliziyweni zabo nguNkulunkulu owenza lezi zinto futhi sengathi umnyango wenhliziyo ungavuleka khona manje noJesu angene futhi abe yinkosi yesimo ekhipha lonke izwe futhi ebenza izidalwa ezintsha kuKristu Jesu kulungisa labo abagulayo Nkosi ngokubona ukuthi kunokuhlupheka kuningi kangaka ngiyabakhulekela baba ukuthi manje inyanga enkulu izothinta umuntu wabo wenyama futhi futhi amenze ikhaya elihle indawo yakhe yokuhlala lapho angelula khona izandla zakhe ngokubiza nje ubizo luncane lululalo enhliziyo nenyanga enkulu isemsebenzini siphe khona Nkosi sizwe namuhla buzisa wonke ukhona egameni lenkosi uJesu Kristu siyakucela amen. manje amakhanda ethu ekoteme ngokuzithoba ngempela ngokuthambile asiculele lihube lidala lebandla ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kokuqala futhi kholwa manje ukuthi lokho kucelile ukuthi lokho kungongotha okuncane obekusenhliziyweni yakho uJesu uzongena manje ngokuthula njengoba silicula manje amakhanda yethu ekoteme wena ofuna kumamukela njengenkosi enhlizweni yakho nkosi susa konke manje futhi kusukela kuleli hora ngenza ukuza hlukanisela kuwe phezu kwaleli tafula nkosi ukuthi ngizophinde ngihlangane nawe kuleso sidlo somshado sakusihla esikhulu ngihlukanisele impilo yami kuwe kulokhu kuza ngakho-ke ngisize nkosi yami uma ngingakawemukeli umoya ongcwele kwamanje ngizofuna ukuze kungene umoya ongcwele wangempela futhi uhlanze impilo yami ungenze sidale Jesu Kristu Jesu ngiyakuthembisa namhlanje nkosi njengoba ngenza ukuza hlukanisela kuwe phezu kwaletyapula egameni lika Kristu ngiyathembisa ukukwenza njengoba ngiphakamisa izandla zami manje phakamisani izandla zenu futhi nicule namehlo enevaliwe manje uzozihlukanisela manje na uNkulunkulu yiba nomusa bababheka lezi zandla futhi uphe egameni likaJesu. Manje ngifuna ufinyelele etafuleni bese uxhawula othile uthi uNkulunkulu kubusise mhambi ngiyajabula ukuba lapha nawe kuyokubuza ilungile wonke umuntu avele axubane iMethodist Baptist Katolika iPresbyterian uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise imilayezo ngesinye isikhathi iyasika futhi inzima futhi sifuna ukuzizwa sikahle ngawo manje uNkulunkulu kubusise mfowethu uNkulunkulu kubusise uNkulunkulu kubusise dadhe uNkulunkulu kubusise mfowethu uNkulunkulu abe nawe uNkulunkulu kubusise kuhle busiswa mfowethu
Now, let us stand just a minute.
Manje ake sime umzuzu nje nezandla zethu nezinhliziyo zethu zikuNkulunkulu baba wethu. Zonke izivumo kholo zonke manje nikholwa manje uma usukhulekile khumbula uJesu wathi nxa nikhuleka kholwani ukuthi niyakwamukela nikucelayo futhi niyakuphiwa khona. Ngiyakukholwa na ithi amen ngikholwa ukuthi ngiyakwemukela lokho engikucelile ngihlukanisele impilo yami kuJesu Kristu futhi kusukela kulolu suku kusukela namhlanje kuqhubeke ngikuhlose ngempela Nkulunkulu ngizohamba phambi kwakho kuze kube yiqiniso elinjalo ngize ngifihlwe ngokuphelele kuKristu Jesu manje ngabe umholi wamaculo lapha na ake siqale lelo culo lelidala linomusa ukholo lwami lubheka kuwe wena undlula yaseKalvari sindiswa phezulu angazi noma utata osopiyanweni angasinika yini leyo ndlela bangaki abazihubo na phakama manje ake sikucule lokho ngalo lonke iphimbo lethu ukukholwa kwami kubheka kuwe wena undlula yaseKalvari sonke kanye kanye manje Asikuthi mesema kanda yethu manje.
Life's dark maze I tread and grief around me spread.
Kumbula uzohlangana nezwe manje.
thou my guide. Listen, be darkness turned to day. Wash all my fears away. Nor let me ever stray from thee. That's humming.
Asili yamishe.